This message, What is the Attraction on the Mountain? By Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday evening, July 25, 1965, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Lo myalezo, yintoni umtsalane entabeni, ngomzalwane William Marion Branham, waqala ukushunyayelwa ngesiNgesi ngokuhlwa ngecawa, ngoJulayi wamashumi amabini anesihlanu, 1965, kumnquba kaBranham eJeffersonville, Indiana, USA.
Let's bow our heads now. Father God, that's our sincere prayer tonight. Seeing all that you are doing for the people in this day, and we ask you, Lord, may we only believe. Just believe it's the truth, the written word being made manifest to us.
Sikholwe nje ukuba yona inyaniso, ilizwi elibhaliweyo libonakalisiwe kuthi.
Grant these things, Father.
Siphe ezi zinto bawo.
Now tonight, we want to thank you for the light that you throw on the scriptures for us this morning.
Ngoku busuku, sifuna ukubulela wena. Ngokukhanya osifakele kona kwiziphalo ngalensasa.
And we pray tonight, Lord, in the prayer line, that you will vindicate your word to be the truth.
Kwaye siyathandaze ngobusuku Nkosi kulamgca ukuthandazela ukuba uya kungqinela ilizwi lakho kokuba liyinyaniso.
We pray for all the churches and the congregations that's gathered around the little microphones out across from the nation.
Siyathandaza ngawo onke amabandla neenkonzo ezihlangene zingqonge umboko omncinci wokuphulaphula phandle ngaphaya kusuka kwisizwana.
All the way to the west coast, up into the mountains of Arizona.
Yonke indlela ukuya kutsho kulwandlakazi lwasentshona ukunyuka ukuya kwiintaba zeArizona.
Down into the plains of Texas. Way into the east coast.
Ukuhla ukuya kwintili zeTexas, kuyokutsho kulwandlakazi lwaseMpuma.
All across the country, Lord, where they have gathered.
Konke kunqumleza ilizwe Nkosi, apho bahlangene khona.
Many hours apart we are in time, but Lord, we're together tonight as one unit, believers waiting for the coming of the Messiah.
Iyure ezininzi ukuqelelana sisexesheni kodwa Nkosi sihlangene ngobusuku simbumba amakholwa elinde ukuza koMesiya.
We pray, Heavenly Father, that you'll send him soon for your church.
Siyathandaza bawo wasezulwini kokuba uya kumthumela yena ngokukhawuleza usenzela ibandla lakho.
For we ask it in his name, amen. You may be seated.
Kuba sikucela oko egameni lakhe, amen. Ningahlala.
Christian greetings to all that's here tonight.
Mibulise yobu Kristu, kuba bonke abalapha ngobu busuku.
I'm sorry that we're still jammed and packed till we can hardly breathe.
Ndiyaxolisa kuba sixinanisekile kwaye siqukene.
Even the air conditioners, as well as this air conditioning, doesn't have much effect. So many people.
Kunezi polisi moya, ndaweni nye no poliso moya, aluna galelo lungako, abantu baninzi kakhulu.
If it was hardly just a normal church full of people, those air conditioners would freeze you.
Ukuba bekukho nje ibandla eliqhelekileyo lizele ngabantu, ezo zipholisi moya beziya kukwenza ube ngumkhenkce.
But now, everyone's got a fan fanning, and the air conditioner is blowing as hard as they can.
kodwa ngoku wonke ubani unesipholisi ephekuza kwaye isipholisi moya sivuthela kangangoko sinakho.
We send greetings from the East Coast to the West to all our friends in Christ who's listening in.
Sithumela imibuliso esuka kulwandlekazi lwasempuma ukuya entshona kuzo zonke izihlobo zethu kuKristu ezimameleyo.
We send greetings over in San Jose, Brother Borders, the group up there.
Sithumela imibuliso ngapha eSan Jose, umzalwane uBorders, iqela phezulu apha.
We send greetings up in the mountains, Prescott, Arizona, to Brother Leo Mercer and his group that's up there waiting for the coming of the Lord.
Sithumela imibuliso phezulu ezindabeni ePrescott, Arizona, kumzalwane uLeo Mercer kunye neqela lakhe eliphezulu phaya lilindele ukuza kwenkosi.
We send greetings to those in Tucson that's gathered tonight waiting for the coming of the Lord.
Sithumela imibuliso kwabo baseTucson abahlangeneyo ngobusuku belinde ukuza kwenkosi.
Down in Houston, Texas, to those who are waiting for the coming of the Lord.
Ezantsi kuya Houston, Texas, kwabo balindele ukuza kwenkosi.
Up in Chicago, to those who are waiting for the coming of the Lord.
Entla eChicago, kwabo balindele ukuza kwenkosi.
Up on the East Coast, New York and Connecticut, and the great groups up there that's waiting for the coming of the Lord.
Phezulu kulwandlekazi lwasempuma eNew York neConnecticut namaqela amakhulu phezulu phaya alinde ukuza kwenkosi.
We don't have room here to seat them, so we just have to send them the word through the medium of the telephone.
Asinagumbi apha lokubahlalisa ke sibathumelele nje ilizwi ngonxibelelwano lomnxeba.
We send greetings to Brother Junior Jackson tonight and his group down in Clarksville.
Sithumela imibuliso kumzalwane uJunior Jackson ngobusuku kunye neqela lakhe ezantsi eClarksville.
Brother Ruddle upon 62 and his group waiting for the coming of the Lord.
Umzalwane uRuddle phezulu kumashumi amathandathu anesibini kunye neqela lakhe belindele ukuza kwenkosi.
And we are gathered here tonight at the home church, the tabernacle, waiting for the coming of the Lord.
Kwaye sibuthelene apha ngobusuku kwibandla lakuthi umnquba silindele ukuza kwenkosi.
And now, many of you maybe wasn't at the services this morning.
Kwaye ngoku abanentsibeni umhlawumbi bebengekho enkonzweni ngalentsasa.
But I trust that everyone that wasn't will get that tape.
Kodwa ndiyathemba ukuba wonke umuntu ebengekho uyakufumana itape.
For I believe that it was the most straightest message to the church since the message of Sirs, what time is it?
Ngokuba ndiyakholwa ukuba ibingowona ubungqalile umyalezo oya ebandleni ukusukela kumyalezo bahlekazi lithini ixesha ngoku.
I felt the anointing of the Spirit, felt led to say what I did.
Ndive intambiso kamoya ndiziva ndikhokelelwa ukuba nditsho endikwenzileyo.
It was long, but yet I felt led to do it.
Ibinde kodwa ndizive ndikhokelelwa ukuba ndiyenze.
And I think the Lord by his word showed that what hour we're living.
Kwaye ndiyacinga inkosi ngelizwi layo ibonisa ukuba yure yini esiphila kuyo.
And make sure that we understand these mysterious things that's happening.
Kwaye iqinisekise ukuba siyaziqonda ezi zinto zizimfihlelo ezenzekayo.
You know, the Bible said the wise shall understand.
Niyazi iBhayibhile itshilo ingqondi ziyakuqonda.
But the nations and the people will grow weaker and wiser.
Kodwa izizwe nabantu bayakuba buthakathaka kwaye babe zizilumko.
Just think the average American now is in middle age about 20 years old. Weaker, but wiser.
Khawufana ucinge ngomqela weAmerica ngoku ikwisiqingatha sobudala malunga namashumi amabini ubudala babuthakathaka kodwa zizilumko.
They didn't have jet planes in them days and atomic warheads, but they lived a lot longer.
Babengenazo inqwelo ntaka zejet ngaloo mihla kunye nezixhobo ze-atom kodwa babephila ithuba elide kakhulu.
We're getting weaker and wiser, and our own wisdom is what's going to destroy us.
Siya sisiba buthakathaka nalumkileyo kwaye ubulumko bethu bubo buza kusitshabalalisa.
We will destroy ourselves. God will not destroy us. Our wisdom will destroy us.
Siza kuzitshabalalisa. UThixo akazusitshabalalisa. Ubulumko bethu buya kusitshabalalisa.
It's always been that way, and so will it be again.
Yasoloko ingalondlela, kwaye iya kuba njalo kwakhona.
Now, the Lord willing, next Sunday morning, not knowing now what I will speak on,
ngoku inkosi ithandile, kusasa kwicawa elandelayo, ndingazi ngoku endiya kuthetha ngako.
But I trust that the Lord, if he lets us live and nothing happens, that be his will.
Kodwa ndiyathemba ukuba inkosi, ukuba isivumele, ukuba siphile, nokuba akukho nto yenzekileyo, kwaye kube yintando yayo.
We aim to speak another message next Sunday morning. Have prayer for the sick next Sunday night.
Sijolise ekuthetheni omnye umyalezo ngentsasa ecawa elandelayo, sibe nomthandazo kwabo bagulayo kubusuku becawa elandelayo.
Then it falls my lot to return back home to Arizona to take the family back so that the children can register in school.
Ngoko kuwela kwiqashiso lam lokubuyela ekhaya eArizona ukugodisa usapho ukuze abantwana babe nokubhalisa esikolweni.
Then we'll notify you just as we can of the meetings as they mature or the times that we places that we aim to be.
Ngoko niyakuba siyakunazisa kangoko sinakho malunga nemihlangano njengoko ivuthwa okanye amaxesha esithe indawo esijolise ukuba kuzo.
So God bless you all.
Ke uThixwani sikelele nonke.
Now tonight, knowing that I'm 15 minutes late to begin with.
Ngoku ngobusuku ndisazi ukuba December kwexesha ngeshumi elinesihlanu lemizuzu indawo yokuqala.
Quarter till 8 here in Jeffersonville, and that's about a quarter to 9 at the East Coast.
Ishumi elinesihlanu phambi kweyesibhozo apha eJeffersonville. Kwaye oko kumalunga neshumi elinesihlanu phambi kwentsimbi yesithoba kulwandlekazi lwaseMpuma.
And then it's about 5 o'clock on the West Coast.
Kwaye ngoko imalunga nentsimbi yesihlanu kulwandlekazi lwaseNtshona.
So now we are just about sundown here.
Ke ngoku simalunga nokutshona kwelanga apha.
And I want to speak to you for just a short service. To try to find the anointing of the Spirit and then call the prayer line.
Kwaye ndifuna ukuthetha kuni nje inkonzo encinci ukuzama ukufumana intambiso kamoya emva koko ndibize umgca wokuthandazelwa.
Now I want the congregation here as well as the congregation assembled at other places.
Kwaye ndifuna ibandla apha ndaweni nye nebandla elihlanganisene kwezinye indawo.
Find some man, some brother. That's anointed by the Spirit.
Fumana indoda ethile, umzalwane othanjisiwe ngomoya.
And when we start praying for the sick, go lay hands upon those that's in your congregation.
Kwaye xa siqalisa ukuthandazela abagulayo, ahambe aye kubeka izandla phezu kwabo basebandleni lakhe.
Remember, God is omnipresent. He is everywhere.
Kumbula, uThixo ukho kwindawo zonke. Yena ukho ndaweni yonke.
So down in Texas, over in California, up in Arizona, wherever you are.
Ke ezantsi eTexas, ngapha eCalifornia, phezulu eArizona, naphina apho nikhoyo.
Lay hands on those that are sick when we start praying for the sick.
Beka izandla phezu kwabo bagulayo xa siqalisa ukuthandazela abagulayo.
And I'm sure God will hear and answer prayer.
Kwaye ndiqinisekile uThixo uyakuva aze aphendule umthandazo.
Strange thing last Sunday night, and the anointing was going on in the Holy Spirit.
Into engaqhelekanga kubusuku bangecawa egqithileyo, kwaye intambiso ibiqhubekeka, kwaye umoya oyingcwele.
It's quite a thing I hadn't had a line of discernment for months and months since I was here the other time.
Ibe into ngobonto bayo, andikhange ndibe nawo umgca wokucalula inyanga ngenyanga, ekusukeleni ndibe lapha ngelinye ixesha.
Then to walk up there under a promise, you don't know that he'll do it.
Kwaye emva koko uhambe unyukele phaya phansi kwesithembiso, akwazi ukuba uya kuyenza laa nto.
You can't say he'll do it.
Akunakuthi uya kuyenza.
You just got to walk up there and wait.
Kufanele nje uhambe unyukele phaya ulinde.
He's sovereign, he does what he wants to.
Ungozimele geqe wenza oko afuna ukukwenza.
But stand there and wait to see what he will do.
Kodwa ima phaya uze ulinde oko ayakwenza.
Then feel it break through on you like that.
Emva koko iva yona ityhileka kuwe ngolwahlobo.
And at the end of the meeting, not knowing who it was,
kwaye kugqibeleni komhlangano ndingazi ukuba yayingubani.
But there'd been a man somewhere along the line that was tall, bald on top, and he was a very sick person.
Kodwa kwaye kukho indoda ndaweni ithile kuwo umgca iyayinde kwaye inempandla ngaphezulu kwaye yayingumntu ogula kakhulu.
Then right at last there was a man appeared here on the platform.
Kwaye kanye kugqibeleni kwakukho indoda eyavela apha eqongeni.
And had his head down and looked like he was suffering, holding himself around the stomach.
Kwaye ithokombise intloko yayo, kwaye ikhangele ibulaleka, ibambe ngasesiswini.
And I thought that must be that first man, or second man, or whatever it was that I prayed for him.
Kwaye ndacinga, kufanele ibe yilaa ndoda yokuqala, okanye indoda yesibini, okanye naphina apho ndandiyithandazele khona.
Because he was bald and was holding his head down, a large man, stooped over.
Kuba yayinenkqayi, kwaye yayithokombise intloko yayo, indoda ende, igobile.
But I looked around and I found the gentleman sitting out there, but he was rejoicing.
Kodwa ndabheka-bheka, ndaze ndafumana inene lihleli phaya, kodwa lalivuya.
I thought, where is it?
Ndacinga, iphi?
I couldn't decide where it was at.
Ndandingenakho ukungqina ukuba yayiphi.
I could feel it and see the man before me.
Ndandinakho ukuva ngemvakalelo kwaye ndiyibone indoda phambi kwam.
I felt it pull around this way and it was coming from back.
Ndeva ukutsaleka ngalandlela kwaye yayisiza ngasemva.
I looked at Brother Neville and these two sitting here, it wasn't them.
Ndakhangela kumzalwana Neville naba babini bahleli phaya, yayingengabo.
I said, the man is on the inside of that baptistry back there. And you know who it was? Brother Shepherd.
Ndathi, indoda ingaphakathi kulaa ndawo yokubhaptiza emva phaya, kwaye niyazi ukuba yayingubani? Umzalwane uShepherd.
Reason I couldn't recognize him is sitting back there with his head bowed, praying.
Isizathu sokuba ndingamqondi, wayehleli phaya, equbude intloko, ethandaza.
He thought he was going to die, has thought that for the last few weeks.
Wayecinga ukuba wayeza kufa, ebekucinga oko kwiveki ezimbalwa ezigqithileyo.
His wife told him, go get a new pair of shoes, and he said, I won't need them. I won't be here that long.
Umfazi wakhe wamxelela ukuba ayokufumana izihlangu ezitsha, waza wathi, andisayi kuzidinga, andizukuba lapha ixesha elide.
And he met me the other day in the, up there in the yard, Brother Woods is shouting and praising God.
Wahlangabezana nam ngenye imini phezulu kwiyadi, umzalwane Wood ekhwaza kwaye edumisa uThixo.
Said, I'm eating bacon, eggs, tomatoes, anything you want.
Wathi ndityha ibacon, amaqanda, itumato, yonke into endiyifunayo.
And humbly giving up his seat, getting back in there, out of the way, and praying.
Ngokuthobekileyo, wanikezela ngesitulo sakhe, wasuka phaya endleleni, kwaye ethandaza.
See, you don't need a prayer card, you only need faith, see.
Yabona, akudingi ikhadi lakuthandazelwa. Udinga kuphela ukholo, yabona?
I didn't know whether he was healed or not. I just said, a man praying has got something wrong.
Ngoku andazi nokuba wayephilisiwe okanye hayi. Ndathi nje, indoda ithandaza, inento engalunganga.
I think he called what it was, stomach trouble, and praying back behind here.
Ndiyacinga wayibiza into eyayiyo, ingxaki yesisu kwaye ithandaze ngasemva emva apha.
The Lord Jesus make you well.
Inkosi uYesu ikwenze uphile.
Now that's all I could tell.
Ngoku kuko konke endandinokutsho.
The pull was that he was praying.
Utsalo yayilelo kuba yayithandaza.
I could see it, but what happens, I don't know.
Ndandinakho ukukubona oko, kodwa okwenzekayo andikwazi, yabona.
But when you hear it come back, everybody's aware. When it says, thus saith the Lord. See, that's not me speaking no more then. That's him.
Kodwa xa uyiva yona ibuya, wonke umntu uyaqonda. Xa isithi, itsho inkosi, yabona, ayisendimi othethayo, ngoko nguye.
But I always say, Jesus Christ has made you whole. That's exactly the truth.
Kodwa ndasoloko ndisithi, uYesu Kristu ukuphilisile, leyo yinyaniso yenene.
He was wounded for our transgressions. With his stripes, we were healed. See?
Wathunyuzwa ngenxa yezenzo zethu ezigwenxa, siphiliswe ngemivumbo yakhe. Yabona? Yabona?
But when it comes, thus saith the Lord, and tells you what to do and what's going to happen, watch that. It'll be that way.
Kodwa xa isiza, itsho inkosi, ize ikuxelele uma ukwenze nokuya kwenzeka, kuqaphele oko, kuya kuba ngaloo ndlela.
So when I say Jesus Christ heals you, makes you whole, you believe it. Because he's already said it. I'm just repeating what he said.
Kodwa xa ndisithi, uYesu Kristu ukuphilisile, wakwenza waphelela, uyikholelwe, ngokuba sele eyitshilo, ndiphinda nje oko akutshiloyo.
In a vision is just repeating what he showed. You understand?
Kwaye umbono uphinda nje oko akubonisileyo. Niyaqonda?
Now, may we hurry up and get right into the word. Because I know that many of you are here, got long miles to travel tonight.
Ngoku singakhawulezisa size siye elizwini. Ngokuba ndiyazi ukuba abaninzi benu abalapha baneemayile ezinde abafanele bazihambe ngobu busuku.
I pray that God will bless you, help you and protect you along the roads.
Ndiyathandaza ukuba uThixo uya kunisikelela, anincede aze anikhusele ezindleleni.
And now, I wish to turn tonight to St. Matthew, the 21st chapter, and verses 1 to 11 in St. Matthew.
Kwaye ngoku, ndinqwenela ukutyhila ngobusuku kuMateyu ongcwele, isahluko samashumi amabini ananye, nomqolo wokuqala, ukuya kwishumi elinanye, kuMateyu ongcwele.
And now, if you don't have your Bible, or if you want to jot down these scriptures, all right.
Kwaye ngoku, ukuba aninazo iBhayibhile zenu, okanye ukuba nifuna ukubhala phansi ezi ziphalo, kulungile.
Now to you who never heard the message this morning, and you have a tape recorder.
Kwaye kuni ningazange niuve umyalezo ngalentsasa, kwaye ninezishicileli mazwi.
We never solicit selling tapes. We never solicit selling anything.
Asizange sarhwebesha sithengisa iteyiphu, asizange sarhwebesha sathengisa nanye into.
Sometimes in a big meeting they announce they got some books back there.
Maxesha wahambi kwimihlangano emikhulu baye bapapashe ukuba baneencwadi emva phaya.
We don't make anything out of them. Brother Dale's a writer.
Asenzi nanye into ngazo. Umzalwane uVeli ngumbhali.
The tapes, the man operates the tape business there will tell you, we don't make no tape money.
Iteyiphu, indoda eyenza umsebenzi weteyiphu phaya, iyakunixelela, asenzi imali ngeteyiphu.
We don't tape the tapes, it's the message.
Asenzi asiyo iteyiphu, ngumyalezo.
And when a man gets on his mind that it's money, he ain't gonna make tapes no more. That's right.
Kwaye xa indoda ifikelela ezingcingeni zayo ukuba kungemali ayisayi kwenza ziteyiphu kwakhona. Injalo loo nto.
As asked about it, I think our tapes sell about under $5 or something, 3 to 5 or something like that.
Bendibuza malunga nako, ndicinga iteyiphu zethu zithengisa malunga nangaphantsi kwedola ezihlanu okanye into ethile, isithathu okanye kwisihlanu okanye into ethile enjalo.
What I say? 3 and 4? For them big long tapes.
Uthini isizathu kunye nesine zazo ezinkulu ezinde iteyiphu.
And a certain minister asked about one of his tapes, and it was $9.
Kwaye umlungiseleli othile ndabuza malunga nezinye zeetephu zakhe, kwaye yayizidola ezisithoba.
About 20 minutes or 30 of a message.
Malunga namashumi amabini okanye amathathu omyalezo.
So I see that our brother Southman back there is not getting rich, any of them, on these tapes that they're putting out.
Ke ndiyabona ukuba umzalwane wethu uSuthman emva phaya akabiso sityebi nakwezinye zazo kwezi teyiphu abathi bazikhuphe. Yabona, benza nje okwaneleyo ukuze babe nokuqhubeka ngayo. Akunakubacela ukuba bakwenzele simahla kuba bafanele bazithenge iteyiphu nezinye izinto.
The machinery is very expensive. Cost about $10,000 to get set up to make those tapes to begin with.
Kwaye, oomatshini bayabiza kakhulu, babiza malunga neshumi lamawaka edola ukufumana into yokwenza ezi teyiphu into yokuqala.
Now I understand soon they haven't announced it yet, but there's a tape hearing again.
Ngoku ndiyaqonda, kwamsinya sendiyipapashile okwangoku, kodwa kukho umanyelo lweteyiphu kwakhona.
Ever so often, the trustees, I have nothing to do with it at all. I don't even number it in none of the meetings. It's neither mere pro nor con.
Kho, kwamsinya, tina, amathenjwa, andinanto yakwenza konke konke. Andinakho noku zange nakwenye intlangano. Asikuko nokuvumelana okanye kuchasana.
They turn in their bids. The trustees decide who is the next man to make tapes and they send him a letter. That's all I know about it.
Baya kwiziphakamiso zabo amathenjwa ayagqiba ukuba ngubani indoda elandelayo yakwenza iteyiphu baze bayithumele incwadi koko kuphela endikwaziyo malunga nako.
They take care of that because I can't even dedicate babies, let alone take care of tapes. So, are baptized.
Bayayihoya loo nto ngokuba andinakho nkqu nokusikelela abantwana kukubekela phi malunga neeteyiphu ke okanye ukubhaptiza.
So I've got my mind set on this message. That's that third pull, and it's the one I must be loyal and reverent to.
Ke ndijongise ingqondo yam kulo myalezo, oko lolwatswalo lwesithathu, kwaye lulo endifanele ndinyaniseke kwaye ndihloniphe kulo.
Matthew 21, 1 to 11, I said that so you could be watching for the, or turning to the scriptures.
UMateyu amashumi amabini ananye, isinye, ukuya kwishumi elinanye, ndikutshilo oko ukuze niqaphele malunga ne okanye nityhile iziphalo.
And when they drew nigh unto Jerusalem and were come to Bethphage unto the Mount of Olives.
Kuthe xa babesondela eYerusalem befikile eBethefage kwintaba yeminquma.
Jesus sent two of his disciples and saying unto them,
uYesu wesusa abafundi bakhe ababini kubo, waza wathi kubo,
go into the village over against you, and straightway you shall find an ass tied, and a colt with her.
Yiyani emzaneni lo ukhangelene nani, kwa oko nofumana esile libotshelelwe linethole.
Loose them and bring them to me.
Wakhululeni niwazise kum.
And if any man say aught unto you, you shall say, the Lord has need of them, and straightway he will send them.
Nokuba kukho othe watheta into kuni, nina nothi, ayafuneka enkosini, wothi ke awathumele kwa oko.
This was all done that it might be fulfilled which is spoken by the prophet, saying,
ke kaloku oku konke kwenzeka ukuze kuzaliseke okwathethwayo ngomprofeti esithi,
tell ye the daughters of Zion, behold, thy king cometh unto thee meek, setting upon an ass, and a colt, the foal of an ass.
Yithini kwintombi zeZiyoni, yabonani, ukumkani wakho uza kuwe enobulali, ekhwele esileni, lithole ke inkonyane yento ebotshwayo.
And the disciples went and did as Jesus commanded them.
Baya ke abafundi benza ngoko wayebamisele ngako uYesu.
And they brought the ass and the colt and put on them their clothes and they set him thereon.
Baza bazisa i esile nethole babeka ingubo zabo phezu kwawo bamhlalisa phezu kwazo.
And a very great multitude spread their garments in the way.
Yathi ke inkoliso yezihlwele yazandlala ingubo zayo endleleni.
And others cut out branches from the trees and strew them in the way.
Baye abanye bephuzula amasebe emithini bewandlala endleleni.
And the multitude that went before and that followed cried, saying, Hosanna to the Son of David.
Zayike izihlwele bezihamba ngaphambili nebezilandela zidanduluka zisithi Hosanna kuye unyana kaDavide.
Blessed is he that cometh in the name of the Lord. Hosanna in the highest.
Makabongwe lo uzayo egameni lenkosi, Hosanna enyangweni.
And when he was come into Jerusalem, all the city was moved, saying, Who is this?
Akungena eJerusalem, wonke umzi wazamazama usithi, Ngubani lo?
And the multitude said, This is Jesus the prophet of Nazareth of Galilee.
Sathi ke isihlwele, lo nguYesu umprofeti ongowase Nazareth yase Galilee.
Now if I would take a text from that for about 30 minutes before the prayer line begins.
Ngoku ukuba ndingathabatha isiqendwana koko ngokumalunga namashumi amathathu emizuzu ngaphambi kokuba umgca wokuthandazela uqalise.
I would like to take this for a text. What is the attraction on the mountain?
Ndingathanda ukuthabatha oku kwenzela isiqendwana. Yintoni umtsalane entabeni?
Now, it had been a very weary, nervous day. And it's an unusual day.
Ngoku ibe yedubayo kakhulu ephakuzelisayo imini kwaye imini engaqhelekanga.
We find Jesus here coming up to Jerusalem ready to attend the Passover.
Sifumana uYesu apha esiza eJerusalem elungele ukuba kwiPasika.
And the Passover is where the Paschal lamb was killed and the blood was spread upon the mercy seat for the atonement for the people.
Kwaye iPasika kulapho imvana yePasika yayibulalelwa khona. Kwaye igazi laliqatywa kwisihlalo senceba ukwenzela isicamagushelo sabantu.
And he'd come up from Bethphage and had come to the top of the Mount of Olives.
Kwaye wayenyuke weza isuka eBethphage kwaye wenyukela phezu kwentaba yeminquma.
Which looks down upon another little hill where Jerusalem was built.
Ekhangele ezantsi kwenye induli encinci apho iJerusalem yayakhiwe.
As he looked to know that this was his final visit.
Kwaye wajonga wazi ukuba olo yayilutyelelo lwakhe yena lokugqibela.
This was the time that when he would be delivered into the hands of sinful man and they would kill him.
Eli yayilixesha apho xa wayeza kunikelwa ezandleni zamadoda angaboni kwaye ayeza kumbulala yena.
He'd die the horriblest death that was ever died by a mortal and be buried.
Wayeza kufa ukufa ukubi kakhulu okwakhe kwafiwa ngumntu aze angcwatywe.
He'd be betrayed by his own, some of them standing right with him.
Wayeza kungcatshwa ngabakhe yena abanye bemi kanye naye.
And him being God knew what was in their hearts and knew from the beginning who would betray him.
Kwaye yena ekubeni enguThixo esazi okwakusezintliziyweni zabo esazi kwasekuqaleni ngubani oza kumnikela yena.
And know that man was with him who sat by his side and counted his money to him and so forth.
Waye esazi ukuba landoda yayikunye naye iyayihlele ecaleni kwakhe kwaye ibalela yena imali yakhe nanjalo njalo.
No, that man would betray him.
Esazi ukuba landoda yayiza kumngcatsha yena.
And knew that a cruel Roman cross waited for him out there.
Waye esazi ukuba umnqamlezo okhohlakeleyo wamaRoma wamlindele yena phandle phaya.
He knew that his water and his body and the blood of his body would separate.
Waye esazi ukuba amanzi akhe emzimbeni wakhe negazi lomzimba wakhe ayakwahlukana.
And the blood would drop off of his forehead, great big drops like perspiration.
Kwaye nokuba igazi liyakuwa lisuka ibunzini lakhe amakhulu amathonsi anje ngombilo.
He knew all that was before him.
Wayesazi konke okwakuphambi kwakhe.
And he stands upon the mountain looking over to Jerusalem.
Kwaye wema phezu kwentaba ejonge ezantsi eJerusalem.
The people of that day, they call that day a better religious class of people hated him.
Abantu balomhla bawubiza ntoni lomhla udidi olungcono lwabantu benkolo babemthile yena.
The churches of that day hated him and denounced him and denounced all that listened to him.
Amabandla alomhla ayemthile yena baze bamala yena bala yonke into emphulaphulayo yena.
And if they went and attended his campaigns, they were immediately excommunicated from the fellowship of the church.
Kwaye ukuba babeye kwimikhankaso yakhe, babesenziwa amakheswa ngoko nangoko, ebudlalwaneni becawa.
No wonder the scripture said he came unto his own, and his own received him not. The ones who ought to have loved him, the ones who ought to have been for him, was his bitterest enemies.
Akumangalisi isibhalo sathi weza kwabangabakhe yena baze yena abakhe abamamkela abona babefanele ukumthanda yena abona babefanele ukuba ngakuye babengabatshabhisi bakhe ezona zitshabhisayo intshaba.
And he had made up his little group out of a bunch of poor people, fishermen, tax gatherers, uneducated.
Kwaye wayenze iqela lakhe elincinci ngegquba labantu abahluphekileyo, abalobi, ababuthi berhafi nabangafundanga.
The Bible said some of them was even ignorant, unlearned.
IBhayibhile yathi abanye babo babengazinto bengafundanga.
Some could not even sign their name. He never went to the churches to get his people.
Abanye babengenakho nokutyikitya amagama abo. Akazange aye ecaweni ukuya kufumana abantu bakhe.
And he never agreed with any of the church leaders.
Kwaye akazange avumelane nabo nabanye abakhokeli becawa.
And besides that, he followed the very trend of a prophet.
Kwaye ngaphandle koko walandela kanye umkhondo womprofeti.
He condemned everything that they done, as the ones before him had.
Wohlwaya yonke into babeyenza njengoko ababephambi kwakhe benzayo.
Because they were a portion of the Word, and he was the Word in its fullness.
Ngokuba babeyinxalenye yelizwi kwaye yena wayelilizwi kwinzaliseko yalo.
But in the midst of all of it, through every age and every prophet that had been or would be.
Kodwa embindini wako konke oko ngezigaba zonke nabaprofeti bonke ababekho okanye ababeya kubakho.
There's going to be a certain amount of people that's predestinated to hear that message, and they'll follow it.
Kuya kubakho abantu abathile abanyulelwe ukuva la myalezo kwaye baya kulandela wona.
Those ignore the crowds. They ignore the criticism of the unbeliever.
Abo abazihoyi izihlwele, abahoyi izigxeko zabangakholwayo.
They have no argument with them.
Abana ngxambuliswano nabo.
They've got one thing to do, that's believe. And to get every bit of it they can.
Banendo enye yokwenza, oko kukukholwa, nokufumana nesuntswana lalowo abanokulifumana.
Soak it in. Like Mary who sat at the feet of Jesus.
Bawufunxe wona, njengoMariya wahlala ezinyaweni zikaYesu.
And Martha was fixing his dinner. And Jesus said to her,
Kwaye uMarta wayelungiselela yena isidlo, waza wathi uYesu kuye,
But Martha, you are so concerned about the things of life.
Kodwa Martha uzixhalabise kakhulu ngezinto zobomi.
But Mary has sought the better things. See? The things of eternal life.
Kodwa yena uMaria uqunele kwizinto ezingcono. Yabona izinto zobomi obunginaphakade.
Now we find that many of the people that I'd understood.
Ngoku sifumanisa ukuba abantu abaninzi abakuqondileyo.
They didn't have literature as we have today. They didn't have television or telephones or anything of that day.
Abazange babe namfundo njengoko sinayo namhlanje. Babe ngenama bona kude okanye imfonomfono okanye nayiphi into yaloo mhla.
But it been kindly breezed around that he was going to be at the Passover.
Kodwa ngahlobo luthile kwakuthe ndi ukuba uza kuza kwiPasika.
For many of the people being spiritual minded knew that he was that Passover lamb.
Kuba abaninzi abantu ekubeni babengabomoya bazi ukuba yena wayelamvana yePasika.
Because he'd already told them the things that was going to happen.
Ngokuba yena wayesele baxelele ngezinto eziza kwenzeka.
And then of course knowing that he was to be there and loved him the way they did, they was waiting for him.
Emva koko kakade besazi ukuba kufanele abe phaya kwaye bemthanda yena kangangoko babemlindile.
There was a crowd that was probably pushing, shoving from one gate to the other.
Kwakukho isihlwele mhlawumbe sasityhala betyhudisa ukusuka kwelinye isango ukuya kwelinye.
Watching out in every way, for they knew that one of the hours he would appear. They were watching.
Bejonge ngayo yonke indlela kuba babesazi ngenye yeyure uya kuvela babeqaphele.
Others were wondering what was the matter with these people running from gate to gate. What's the attraction?
Abanye babemangalisiwe kuba yintoni ingxaki nababantu bebaleka ukusuka kwelinye isango kuya kwelinye, yintoni umtsalane?
And they would look this way and look that way to find out.
Kwaye babekhangela kweli cala bakhangele kwela cala ukufumanisa.
Looked like they were looking for something, under expectation of something going to happen.
Bekhangela ngathi bakhangela into ethile phansi kokulindela kwento ethile eza kwenzeka.
Oh, how I would like to change my text for a few minutes and say this, that that's what's the matter today.
Oh, indlela endingathanda ukuguqula ngayo isiqendwana kwemizuzu embalwa ndize ndithi oko koku kuyingxaki namhlanje.
The people who are looking for him coming is under great anticipation and expectation.
Abantu abakhangele ukuza kwakhe baphansi kokungxama okukhulu nokulindela.
We can feel it. The pressure.
Singakuva ngemvakalelo uxinzelelo.
And they're seeking, watching every move and every sign, comparing it with the scriptures.
Kwaye bayafunisa beqaphele yonke intshukumo nawo wonke umqondiso bewuthelekisa nezibhalo.
And when they seen all those things that was predicted of him, right up to the end, they know the end was nigh.
Kwaye xa bebona zonke ezo zinto ebeziqikelelwe ngaye ukuya kutsho kanye ekugqibeleni, bazi ukuba isiphelo sasikufutshane.
They wanted to be there. So they watched.
Bafuna ukuba phaya, ke bakhangela.
Part of the crowds was fine in the minority.
Inxalenye yezihlwele yayingakuye kwigcuntswana.
Some was against him, most of them. 90% was against him.
Abanye babechasene naye ubuninzi babo. Amashumi asithoba ekhulwini ayechasene naye.
And that's about the way it is today.
Kwaye yiloo ndlela ekuyiyo namhlanje.
In the religious crowds, when it really come down to the Word and Christ, There's about 1% that would believe it.
Kwizihlwele zenkolo, xa kanye isihla isiya elizwini nakuKristu, kukho malunga nesinye ekukhulwini esiya kulikholelwa.
The other part wouldn't pay attention to it, no matter what was done.
Elinye iqela alikuyihoya nokuba kwenziwa ntoni.
They'd pass off some kind of a joke or throw a slam about it.
Baya kutsho isiqhulo esithile okanye bagibisele isithonga malunga nalo.
Just about the same.
Nje into enye.
Things don't change very much. History just repeats itself around.
Ixesha izinto aziguquki kangako. Imbali iyaziphinda nje kulungile.
Well, we find that drawed a nervous tension. It had to. It must do it.
Sifumanisa ukuba oko kwabangela unxunguphalo lobuphakuphaku. Kwafanela kube njalo. Kufanele iyenze.
They were waiting. They were wondering what he would do when he got there.
Babelindile. Babemangalisiwe ukuba yintona yakuyenza xa efika phaya.
They wanted to be there to get anything that he'd done. They wanted it.
Babefuna ukuba phaya ukufumana yonke into ayenzileyo. Babeyifuna yona.
They wanted to see it. They believed him.
Babefuna ukuyibona yona. Babemkholelwa yena.
Others had heard he was coming, and they went up there to make fun of him.
Abanye babevile ukuba uyeza, kwaye benyuka baya phaya ukuya kuhlekisa ngaye.
So after all the nervous anticipation, very unusual day, very unusual time.
Ngoko emva kwako konke ukuphakuzela kokungxama, imini engaqhelekanga kakhulu, ixesha elingaqhelekanga kakhulu.
Church is asleep. The people's nerve was on edge. There were so many people there. Then it happened.
Icawa zilele. Imithambo luvo yabantu isekuqinekezeleni. Kwakukho abantu abanintsi phaya. Kwaze kwenzeka.
On top of Mount Olive come a little white donkey. Coming, walking down the hill.
Kumphezulu wentaba yeminquma. Kuza omncinci idonki emhlophe isiza isihla ngenduli.
With a group of people fanatically screaming, pulling off palms, leaves off the trees.
Kunye neqela labantu bethabathekile bekhwaza beqhuzula amasebe osundu bewasusa emithini.
Throwing their clothes in the road, screaming, Hosanna to the Son of David that comes in the name of the Lord.
Besandlala nengubo zabo endleleni bekhwaza, Hosanna kunyana ka Davide ozayo egameni lenkosi.
This little mule, his rider was none other than God's anointed Messiah of the hour.
Eli esile lincinci, umkhweli walo wayengasinguye omnye ngaphandle kothandisiweyo uMesiya kaThixo weyure.
God then, what was he doing?
UThixo ngoko wayesenza ntoni?
What is that attraction up there on the hill?
Yintoni umtsalane phezulu phaya endulini?
It's God making history and God fulfilling prophecy.
UThixo esenza imbali kwaye uThixo ezalisekisa isiprofeto.
And that always causes an attraction.
Kwaye oko kwasoloko kusenza umtsalane.
It brings all the critics up, the vultures of this morning's message, and the eagles also. See?
Izisa zonke izigxeko, amaxhalanga alomyalezo kusasa, namakhosi ngokunjalo, yabona?
They come together to find out what's going on.
Ahlanganisana ezokuqonda okwenzekayo.
Some coming for curiosity. Some coming to find fault. Others coming to criticize.
Abanye beze ngokundweba. Abanye beze ukuza kufumana iziphene. Abanye bazele ukuza kugxeka.
There's all kinds gathered, as we said this morning, believers, make believers, and unbelievers.
Nazo zonke inhlobo zihlangene njengoko sitshilo ngalentsasa amakholwa ukuzenzisa nabangakholwayo.
What's on the mountain? Prophecy is being fulfilled.
Indone sendabeni isiprofeto siyazalisekiswa.
Now we'll see what takes place.
Ngoku sizakubona okwenzekayo.
Now in the book of Zechariah in the 9th chapter and the 9th verse.
Ngoku kwincwadi kaZakharia kwisahluko sesithoba kumqolo wesithoba.
Zechariah, one of the prophets, spoke in the spirit saying this.
UZakharia, omnye waprofeti, wathetha ekumoya esitsho oku.
Rejoice greatly, O daughters of Zion.
Cobani kunene, zintombi zaseZiyoni.
Shout, O daughters of Jerusalem.
Dumani, zintombi zaseYerusalem.
Behold, thy king cometh unto thee. He is just, having salvation.
Yabonani kumkani wenu uzakuni, ulilungisa enosindiso.
Lowly and riding upon an ass, upon the foal, a colt the foal of an ass.
Enentobeko, ekwele eesileni, ekamkweni, etoleni lemazi ye esile.
Now, what was the matter with those scribes?
Ngoku, yayintoni ingxaki nabo babhali?
What was the matter with those priests?
Yayintoni ingxaki nabo babingeleli?
What was the matter with those religious people?
Yayintoni ingxaki nabo bantu benkolo?
This was wrote 487 years before it happened. By a vindicated prophet.
Oku kwakubhalwe kumakhulu amane anamashumi asibhozo anesixhenxe eminyaka ngaphambi kokuba yenzeke ngungqinelweyo umprofeti.
It was already put into writings and called the Bible, the scrolls of the Old Testament.
Kwaye yayisele ifakwe kumbhalo obizwa iBhayibhile, incwadi ezisongwayo zeTestamente endala.
Why couldn't they see that that's prophecy being fulfilled?
Kutheni babengenakho ukubona esasiprofeto sizalisekile?
The same reason they can't see it today.
Isizathu esinye abangenakusibona sona namhlanje.
They took the word of God and made it of none effect to the people by teaching for traditions, for doctrine, the traditions of man.
Bathatha ilizwi likaThixo balenza lasebenza lona ebantwini ngemfundiso ngezithethe. Imfundiso yezithethe zabantu.
And if scribes, preachers, ministers, spiritual men so-called, anointed ones, would only read the Bible, they wouldn't be wondering what's taking place. They would know what it is.
Kwaye, ukuba ababhali, abashumayeli, abalungiseleli, amadoda akumoya, obizwa njalo, abathanjiswa, bebene kufunda iBhayibhile. Bebengasayi kumangaliswa kokwenzekayo, bebeyakwazi into eyiyo.
God fulfilling his word.
UThixo ezalisekisa ilizwi lakhe.
History was being made. Prophecy was being fulfilled.
Imbali yayisenziwa, isiprofeto sasizalisekiswa.
Salvation to the world was arriving.
Usindiso ehlabathini lalifika.
The great day that all the prophets had looked forward to.
Umhla omkhulu bonke abaprofeti babeungxamele.
All that was in the grave was waiting for that day.
Konke oko kwakusemangcwabeni kwakulinde lo mhla.
Think of it.
Bethu, cinga ngayo.
All that had died. All the righteous of the blood of the martyrs and the prophets.
Bonke abafayo. Onke amalungisa egazi lababulawelwa inkolo nabaprofeti.
But you just screamed out, Jerusalem, oh Jerusalem.
Ndoleyo wayisandula ukumemeza, Yerusalem, oh Yerusalem.
You that stone every prophet that ascend to you and kill the righteous.
Wena uqulube ngamatye wonke umprofeti endimthumele kuni nabulala malungisa.
Would I have hovered you as a hen that would have brood, but you would not. But now, your hour's come.
Ufuthi kangakanani na, ndithande, ukuba buthela ndawonye abantwana bakho, ngohlobo esithi sikhukukazi sisenza, ngaphansi kwamaphiko, anavuma, kodwa ngoku iyure yakho ifikile.
Everything that was in the grave, Abraham, Isaac, Jacob, All the prophets were waiting for this hour.
Yonke into yayisemangcwabeni, Abraham, Isaque, Jacob, bonke abaprofeti babelindele yure.
And the church was blind to it.
Kwaye ibandla lalimfamekile kuyo.
Who is this? Cause all this noise.
Kubani lo ubangela lengxolo.
Who is that fellow that said one time, is not that the carpenter's son over here?
Kubani la mfo batsho ngelinye ixesha, asingonyana umchweli khona ngapha.
We know him.
Siyamazi yena.
Where did he get this wisdom?
Ubufumene phi obu bulumko?
Why we don't see him connected with any of our schools?
Kutheni asimbone eqhagamshelene nesinye zezikolo zethu?
We don't know any books he ever learned from.
Asazi nanye incwadi wakhe wafunda kuyo.
Who is it?
Yintoni yena?
He was the answer of the prophet's prophecy.
Wayeyimpendulo yesiprofeto somprofeti.
Here he comes, riding upon the foal of an ass. What an attraction!
Nangu esiza ekhwele eqhamqweni eesileni. Yintoni umtsalane?
God was fulfilling his promised word, the hour that had been waiting since 4,000 years.
UThixo wayezalisekisa ilizwi lakhe lesithembiso. Iyure ibilindile ukusukela kumakhulu amane eminyaka.
And Genesis, the 3rd chapter and the 15th verse, God had made the prediction.
KwiGenesis, isahluko sesithathu, umqolo weshumi nesihlanu, uThixo walwenzile uqikelelo.
The seed of the woman shall bruise the serpent's head, but his head shall bruise her heel.
Imbewu yomfazi iyakuyityumuza inhloko inyoka, kodwa inyoka yayo iyakuyityumuza isithende sakhe.
That prophecy down through the Bible that had been predicted of this man coming.
Eso siprofeto ukuhla ngeBhayibhile esasiqikelelwe ngale ndoda sisiza.
Here, just recently, there was a prophet who stood up among them that was vindicated, the prophet Zechariah, and he said that.
Kwaye apha kutshanje bekukho umprofeti owema phakathi kwabo, lo wayengongqinelweyo umprofeti uZechariah, kwaye watsho ukuba,
you daughters of Jerusalem and you daughters of Zion, rejoice, shout, scream out.
Nina zintombi zase Yerusalem, nani zintombi zase Zion, tobani, nimemeze, nidume.
For your king comes to you, meek and lowly and humble, riding upon the foal of an ass.
Kuba ukumkani wenu uzakuni, enobulali, esezantsi, kwaye ethobekile, ekhwele eqhamqweni, lemazi esile.
And here those people that read that scripture day by day watched him come riding in and cried, who is this?
Kwaye naba abo bantu ababefunda esasibhalo imini nemini bemjongile yena esiza ekhwele engena bakhwaza, ngubani lo? Yabona?
God fulfilling his word to the people that should have known what it was, but they didn't know it.
UThixo ezalisekisa ilizwi lakhe ebantwini ababefanele balazi ukuba yayintoni, kodwa zange bazi ukuba yayintoni.
When God fulfills his word, it always causes an attraction. Always does.
Xa uThixo ezalisekisa ilizwi lakhe lisoloko lisenza umtsalane, isoloko yenza.
Causes an attraction. For it is the unusual.
Ibangela umtsalane ngokuba aliqhelekanga.
So unusual when he fulfills his word to the modern trend of the day.
Aliqhelekanga kakhulu xa ezalisekisa ilizwi lakhe kwisiqhelo somhla.
Because the modern trend of the day don't believe in it. They have their own way.
Ngoba isiqhelo somhla asikholelwa kulo, banendlela iyeyabo.
Now, we see, and let us go back in the scriptures and take some other unusual events. Just for a few more minutes. When God fulfilled his prophecy.
Ngoku siyabona, kwaye masibuyele esibhalweni, sithathe ezinye ezingaqhelekanga iziganeko nje okwemizuzu embalwa xa uThixo wazalisekisa isiprofeto sakhe.
God says anything, he's going to do it.
Xa uThixo esitsho nayiphi into, uza kuyenza.
All heavens and earth will pass away, but that word can never pass away.
Onke amazulu nehlabathi yakugqitha kodwa elalizwi alisokuze ligqithe.
So it usually causes a scene, an unusual scene.
Ke lisoloko libangela isibuko, isibuko esingaqhelekanga.
Notice how ridiculous that the word of God to a people who's supposed to believe it and yet it's so unusual they cry out, well, what's this?
Qwalasela indlela ehlekisa ngayo ukuba ilizwi likaThixo kubantu abafanele balikholelwe lona noko aliqhelekanga kakhulu bakhwaza kulungile yintoni le.
Where'd you get that stuff? Who is this? What is this?
Nifumana phi laa nto? Ngubani lo? Yintoni le?
When they ought to have been screaming, Hosanna! To the king that cometh in the name of the Lord.
Xa babefanele bayaduma, Hosanna! Kukumkani ozayo egameni lenkosi.
But there's just a little group doing that. Just a little group.
Kodwa kukho nje iqelana elincinci, nje iqelana elincinci.
About 4,000 years of prophecy for the greatest thing that could ever happen to the nation.
Okwesiprofeto samawaka amane eminyaka, ngento eyona inkulu eyayinokwenzeka esizweni.
For all the hope of the dead rested upon it.
Ngoba onke amathemba awabafayo ayephumule phezu kwalo.
All the future laid in it.
Ubomi bonke obuzayo buleli kulo.
And the religious people that claim they believe it were screaming out, who is it?
Kwaye abantu benkolo ababanga ukuba bayalikholelwa babeduma, ngubani le nto?
What's this attraction? Something unusual. About the same. Just don't change. Unusual.
Kwaye yintoni lo mtsalane? Into ethile engaqhelekanga ikwamalunga nento enye ayiguquki kwaphela ngoku engaqhelekanga.
Let's see some of the unusual things that I've just said.
Masibone ezinye zezinto ezingaqhelekanga njengoko benditshilo.
What was the attraction just before judgment struck the world and destroyed it by water?
Yayintoni umtsalane njengaphambi komgwebo ubethe ihlabathi uze ulitshabalalise ngamanzi?
An old man, around 120 years old, building a boat when there was no water to float it in.
Indoda endala, kufutshane nekhulu elinamashumi amabini eminyaka ubudala, lisakha umkhombe xa kungekho namanzi okulidadisa.
Up there for years, standing in the door, building away on the interior, on the inside, and pitching it, inside and out.
Phezulu phaya, iminyaka, limi emnyango, lisakhela kude umphakathi ngaphakathi kwaye liuqaba ngaphakathi nangaphandle.
Say the world's going to be swallowed up with water. The great scientific age.
Lisithi ihlabathi liza kuginywa ngamanzi esikhulu isigaba senzululwazi.
What is that pounding up on the hill up there?
Yintoni okwakukhanda phezulu phaya endulini phesheya phaya?
Why is an old man by the name of Noah? And he's up there, the old fanatic.
Kutheni indoda endala egama linguNoah kwaye uphezulu phaya into endala ethabathekayo.
The old man stood in the sun too long. His sunstroke.
Indoda endala imi elangeni ixesha elide utshelilanga.
He's out of his mind. And he's building what he calls an ark. And saying waters is coming from up there where there is no water. And it's going to float all the people out.
Liphulukene nengqondo yalo. Kwaye lakha into elibiza umkhombe. Kwaye lisithi amanzi ayeza isuka phezulu phaya. Apho kungekho manzi. Kwaye iza kudadisa bonke abantu.
And everybody that don't hear his message, and everybody that won't come into that ark, is going to be drowned.
Kwaye wonke umntu ongawuviyo umyalezo walo. Naloo ungasayi kuza emkhombeni uza kutshona.
Did you ever hear such a thing? It was an unusual attraction.
Wakhe wayivayinto enjalo yayingumtsalane ongaqhelekanga.
I imagine when the people wanted a good laugh, they went up and stood before the ark door and laughed.
Khawucinge xa abantu befuna ukuhleka kakhulu, benyuka baza bema phambi komnyango womkhombe bahleka.
Why, you said it was going to rain 100 years ago.
Kutheni uthe iza kuna kwiminyaka elikhulu eyagqithayo.
Grandpa told me he heard you up here saying it's going to rain.
Utatomkhulu wandixelela ukuba wakuva phezulu apha usithi iza kunetha.
And you're still beating around on this old piece of wood up here?
Kwaye usakhanda kwesi sigodwana somthi phezulu apha?
Why don't you get next to yourself?
Kutheni ungabuyela ezingqondweni?
But it was God getting ready to confirm a promise and to fulfill a prophecy that his prophet had made.
Kodwa yayinguThixo elungele ukungqinisisa isithembiso kwaye azalisekise isiprofeti athe umprofeti wakhe wasenza.
Very unusual. God fulfilling his promise to Noah while others was laughing.
Into engaqhelekanga kakhulu. UThixo ezalisekisa isithembiso sakhe kuNoah ngelixa abanye behleka.
God was also getting ready to make history, to show to others even to this day that he keeps his word.
UThixo wayelungiselela ukwenza imbali abonise abanye nkuna kulomhla ukuba uyaligcina ilizwi lakhe.
No matter how unreal it seems and unreasonable, he still keeps his word.
Akukhathaliseki nokuba ikhangeleka njengengekhoyo okanye engenasihlahla, usaligcina ilizwi lakhe.
He was making an example out of that old man pounding on that ark for these people here in America tonight and all over the world.
Wayesenza umzekelo ngalaa ndoda indala ikhanda kulamkhombe ngaba bantu apha eMerika ngobusuku nakwihlabathi lonke.
No matter what science says, what they say, this, that, or the other, he still keeps his word. He was making history.
Akukhathaliseki nokuba inzululwazi ithini bathini lena leya okanye enye, uyaligcina ilizwi lakhe. Wayesenza imbali.
What was the attraction one day? An unusual thing happened back in the wilderness. And it was a bush that was on fire.
Yayintoni umtsalane ngenye imini, into engaqhelekanga yenzeka emva entlango, kwaye yayilityholo elalivutha.
And a runaway prophet was standing down in the wilderness.
Waye umprofeti obhacileyo wayeme entlango.
He never heard no voice, never heard no sound, but he looked and seen an unusual thing up on top of the mountain.
Akazange weva lizwi, zange ave sandi, kodwa wajonga waze wabona into engaqhelekanga kumphezu wentaba.
God was trying to attract his attention. Same is it today.
UThixo wayezama ukutsala umdla wakhe yinto ekwanye namhlanje.
God was getting ready to fulfill his word by his prophet Abraham.
UThixo wayelungiselela ukuzalisekisa ilizwi lakhe ngomprofeti wakhe uAbraham.
Your seed shall sojourn 400 years in a strange land, I'll bring him out with a mighty hand.
Imbewu yakho yakuphambukela kumhlaba osemzini iminyaka engamashumi amane, ndiyakubabuyisa ngesandla esithenqi.
And he was preparing a man for the job as he was preparing an ark for a safety place for all who would believe.
Kwaye wayilungisa indoda ukwenzela umsebenzi njengoko wayesenza umkhombe ukwenza indawo yokhuselo yabo bonke ababeya kukholwa.
God put this bush on fire, and this sheep herder, Moses, said, I will just turn aside to see what this strange thing means.
UThixo uvuthisa elityholo, kwaye lo malusi gusha uMoses wathi, Ndiyakutyekela nje ecaleni ndibone into ekuthethwa yile nto ingaqhelekanga.
And when he got Moses up to the bush, he spoke to him.
Kwaye xa wamenza uMoses ukuba afike phezulu etyholweni, wathetha naye.
What was the attraction later in the Pilate's hall when this sheep herder throwed down a stick and it turned into a serpent? God fulfilling his promise to Moses.
Yayintoni umtsalane kamva kwiholo likaPilato xa lomalusi gusha walahlela phantsi intonga yaza yajika yayinyoka uThixo ezalisa isithembiso sakhe kuMoses.
What was the attraction at the Dead Sea when Pharaoh's horses was all astonished?
Yayintoni umtsalane kulwandle olufileyo xa amahashi kaFaro onke emangalisiwe?
When they seen a wind come down from the heavens and part the Red Sea from right to left.
Xa abona umoya usihla ezulwini, uhlula ulwandle olubomvu, ukusuka ekunene ukuya ekhohlo.
And a poor bunch of slaves walking in the duty of God walk across that on dry land.
Kwayiqhuba lahluphekileyo amakhoboka ehamba emsebenzini kaThixo anqumla kuloo mhlaba omileyo.
What was it? God keeping his word.
Yayintoni uThixo egcine ilizwi lakhe?
The deadness moved away. A living people went across.
Ukufa kwabhekela phaya abantu abaphilayo banqumla.
And a spiritually dead people tried to impersonate it and drowned it.
Kwaye abantu abafileyo ngwasemoyeni bazama ukulinganisa baze batshona.
God fulfilling prophecy and making history.
UThixo ezalisekisa isiprofeto kwaye senza imbali.
That was the attraction at the Dead Sea.
Oko yayingumtsalane kulwandle olufileyo.
What was the attraction in the second day after that? At Mount Sinai.
Yayintoni umtsalane kusuku lwesibini emva koko kwintaba yeSinayi?
When all the people was commanded not to come at their wives.
Xa bonke abantu babeyalelwe ukuba bangayi kubafazi babo.
When they asked to wash your clothes and sanctify themselves and gather around the mountain.
Xa bacelwa ukuba bahlambe iingubo zabo baze bazingcwalise baza bahlanganele entabeni.
Where a man by the name of Moses had said he met God in a pillar of fire.
Xa indoda ibizwa nguMoses yayithe idibene noThixo kwintsika yomlilo.
And God had said to Moses, I'm going to come down amongst the people.
Kwaye uThixo wayethe kuMoses, ndiza kuhla ndibe phakathi kwabantu.
I'm going to confirm that what I told you and who I am, I'm going to show them that I am that God.
Ndiza kuqinisekisa oko ndikuxelele kona. Nokuba ndingubani, ndiza kubabonisa ukuba ndingulaa Thixo.
That was attraction. God fulfilling his word.
Oko yayingumtsalane, uThixo ezalisa ilizwi lakhe.
What was the attraction one day in history where a nation had forgot God?
Yayintoni umtsalane ngenye imini embalini xa isizwe sasimlibele uThixo?
Where the people had become formal and indifferent.
Xa abantu babelukhuni kwaye bengenamdla.
Where the priests had all went with the modern trend.
Apho ababingeleli bonke babemke nomrhiba walomhla.
The prophets prophesied according to the will of the priest.
Abaprofeti beprofete ngwentando yababingeleli.
In that day, as usual, they had one man that they thought was a fanatic.
Kwaye ngaloo mhla njengesiqhelo babenendoda enye ababecinga yethabathekileyo.
He talked about women wearing paint and everything, and he was a kind of an odd sort of a guy.
Yayithetha ngabafazi abaziqabileyo nayo yonke into, kwaye yayikokuthile ohlukileyo uhlobo lomfo.
And this old fellow had come down and said to the king, not even dues go to call, come until I call for it.
Waye lo mfomu dala wehla wathi kumkani akusaye kusabakho nombethe obizayo uhlayo dende ubize ngokwami.
And we find out then that he'd hid himself and run away from it. And he hid out in the wilderness somewhere.
Kwaye siyafumanisa emva koko ukuba wazimela waze wabalekela kude kuyo kwaye wazimela ngaphandle enhlango ndaweni ithile.
The company thought that maybe he had starved to death or perished.
Inhlangano yayicinga mhlawumbe ulambede wafa okanye utshabalele.
But he had been fed pretty well. Water too.
Kodwa wayesondliwa kakuhle kakhulu kwaye esezwa kanjalo.
And here he was, come down, and said, do you see that I have thus saith the Lord?
Kwaye wayenjalo, wehla waza wathi, anibone ukuba ndino itsho inkosi.
Now, if you're not convinced yet, let's go up to the top of the mountain and prove who's God.
Ngoku ukuba nonelisekanga noko, masinyukele encotsheni yentaba size sibonakalise ngubani uThixo.
For he had another vision from the Lord.
Ngokuba wayenomnye umbono osuka enkosini.
He said, choose you an altar and make it, and choose ox and slay him.
Wathi, zikhetheleni nina isibingelelo, nisenze nize nikhethe inkunzi yenkomo nizixhele.
I'll make an altar of the Lord. And also, I will put ox on mine.
Ndiya kwenza isibingelelo senkosi, kwaye nam, ndiya kubeka inkunzi yenkomo kwesam.
We'll both make a sacrifice and let the God that's God answer.
Sonke siya kwenzela idini, size sivumele uThixo onguThixo aphendule.
He'd have by no means done that if the Lord hadn't have told him. He said so later.
Wayengena kuyenza loo nto ukuba inkosi yayingamxelelanga wakutsho oko kamva.
I've done this at all this at your command, Lord.
Ndikwenzile oku ngo konke oku ngokomyalelo wakho nkosi.
But what's the attraction?
Kodwa yintoni umtsalane?
It's got 400 priests standing on the hill. And the king up there in his chariot with all of his armors and guards standing around.
Yayinababingeleli abangamakhulu amane bemendulini kunye nokumkani phezulu phaya kwinqwelo yakhe yomkhosi kunye nazo zonke izikweqe zakhe namahlakani akhe emngqongile.
And this old woolly fuzzy face looking man, bald head and hairs hanging down over his face.
Kwaye lo mdala udlakadlaka eqhonti ngenkangeleko indoda onempandla nenwele ezivuzayo ebusweni bakhe.
Piece of sheepskin draped around him, hairs all over his body, standing up there with a stick in his hand, a cruse oil in the other hand.
Isiqwengana sofele lwegusha lumbhijele noboya kumzimba wakhe wonke eme phezulu phaya enentonga esandleni sakhe negutyana leoli kwesinye isandla.
That just said 3 years and a half before that, not even dew will fall till I call from it for it.
Esandula kuthi, iminyaka emithathu nesiqingatha ngaphambi koko, akusaye kusabakho nombethe awayo de ndibize kuyo yona.
Taking the place of God with such things as halos and shatters and all they talk about.
Ethatha indawo kaThixo ngezinto ezinjalo, ezinjengezanqa, nezithunzi, nako konke ababethetha ngako.
And here that old fanatic standing up there on the hill. Bringing all these people up there.
Kwaye nanku la mthabatheki mdala eme phaya endulini enyusa bonke aba bantu phezulu phaya.
What was that attraction?
Yayintoni la mtsalane?
It was God. Amen. Fixing to vindicate his prophet to be right. It was God fulfilling prophecy.
YayinguThixo elungiselela ukungqinela umprofeti wakhe ukuba ulungile. YayinguThixo ezalisekisa isiprofeto.
God also making history, fulfilling the word.
UThixo kananjalo esenza imbali ezalisekisa ilizwi.
A few hundred years after that, there was a man anointed with that same spirit.
Kwiminyaka engamakhulu ambalwa emva koko, kwakukho indoda eyithanjiswe ngalamoya ukwamnye.
And he come out of the wilderness. not connected with any organization, so his daddy was an organization man. A priest of an order.
Wayeza iphuma inhlango, inganxibelelananga nomnye umbutho, nangona uyise wayeyindoda yombutho, umbingeleli woluhlu.
But he come out of the wilderness, dressed with a sheepskin around him.
Kodwa yaphuma inhlango, inxibe izibhijele ngofele lwegusha.
Hair all over his face, instead of being gray, it was black.
Uboya ubuso bonke bayo, endaweni yokuba ibe ngwevu, yayimnyama.
What was this man's attraction that attracted all Jerusalem and Judea?
Yayintoni umtsalane wale ndoda, owatsala yonke iJerusalem no Yuda.
Some of them going out and said, there's a wild man down there. He's trying to drown the people in water. Who ever heard of such a thing as that?
Abanye baphuma bathi, kukho indoda endlongondlongo ezantsi phaya, izama ukuntywilisela abantu emanzini, kubana wakhe weva ngento enjengaleya.
Others were curious and saying this must be the Messiah.
Abanye babendwebile besithi kufanele ibe nguMesiya.
One of them said it could be one of the prophets.
Omnye wabo wathi ingaba ngomnye wabaprofeti.
They didn't know what to think, but what was it?
Babengazi mabakucinge, kodwa yayintoni?
It was God fulfilling Isaiah 40.
YayinguThixo ezalisekisa uIsaya 40.
For he said, behold, what he would do in the last days. How he would send his servant. What he would do.
Apo wathi, yabonani, into ayakuyenza kwiintsuku zokugqibela, indlela yakuthumela ngayo isicaka sakhe, nento esiyakuyenza.
Then we find a few weeks after that, that man being so positive of his message, till he said,
emva koko siyafumana, kwiveki ezimbalwa emva koko, laa ndoda iqiniseka kakhulu ngomyalezo wayo, de yathi,
there's one standing in among you, whose shoes I'm not worthy to bear.
Kuko uthile umi phakathi kwenu, ozihlangu zake ningafanele kuziphatha.
He will baptize you with the Holy Ghost and fire, as I baptize with water.
Uya kunibhaptize ngomoya oyingcwele nomlilo, njengoko ndibhaptize ngamanzi.
One day an ordinary young man, about 30 years old, walked down and was baptized.
Ngenye imini eqhelekileyo indoda esentsha, malunga namashumi amathathu eminyaka obudala, yehla yaza yabhaptizwa.
And when this man came, there was such an attraction by the prophet.
Kwayexa le ndoda yezayo kwakukho ongako umtsalane ngomprofeti.
The prophet act strange that day.
Umprofeti wenza ngongaqhelekanga ngalamhla.
The congregation couldn't help from watching the action of that prophet. When he was debating with the priest across the river.
Ibandla zange libe nokuzinceda lingajongi isenzo salamprofeti xa wayexoxa nababingeleli ngaphesheya komlambo.
They said, God built this altar. God told us to do this.
Bathi, uThixo wakhe esi sibingelelo. UThixo usixelele ukuba senze le nto.
Moses is the prophet. We believe Moses. The sacrifice will never be done away with.
UMoses ngumprofeti. Sikholelwa uMoses. Idini alisokuze liyekwe.
I can hear John answer back, said, have not you read in the scripture what Daniel the prophet said?
Ndiyamva uJohane pendula esithi, anifundanga na esibhalweni, oko akutshoyo uDaniel umprofeti.
The daily sacrifice will be done away with.
Umbingelelo wemini uyakupheliswa.
That hour has arrived.
Kwaye loo yure ifikile.
Have not you read what Isaiah said in the 40th chapter?
Anifundanga na oko akutshiloyo Isaya kwisahluko samashumi amane.
The voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord.
Izwi lalowo udandulukayo entlango, yilungiseni indlela yenkosi.
There's two prophecies for me.
Kukho iziprofeti ezibini kum.
And another thing, did not you recognize our prophet 400 years ago, Malachi?
Kwaye enye into, animqondanga umprofeti wethu kumakhulu amane eminyaka yagqithayo, uMalaki.
When he spoke in the third chapter, he said, behold, I send my messenger before my face to prepare the way.
Xa wathetha kwisahluko sesithathu wathi, yabonani, ndithumela umthunywa wam phambi kobuso bam ukuze alungise indlela.
Don't you know this fulfills prophecy? Prophecy was being fulfilled.
Anazi oko kuzalisekisa isiprofeto. Isiprofeto sasizalisekiswa.
And about that time, the prophet turned and said, behold, there comes the Lamb of God that takes away the sin of the world.
Kwaye malunga nelo xesha, umprofeti wajika wathi, yabonani, nantso imvana kaThixo ethwala isuse isono sehlabathi.
Now what's the attraction?
Ngoku yintoni umtsalane?
It's changed from the prophet to his prophecy.
Iguquke kumprofeti yaba sisiprofeto sakhe.
Now notice what comes to pass.
Ngoku qwalasela yintoni eyenzekayo.
Here comes an ordinary man, known of no one, a carpenter's son. Come walking out in the water. When John the great prophet said, I have need to be baptized with thee, why comest thou to me?
Nakusiza indoda iqhelekileyo, engaziwayo mntu, unyana umchweli, isiza emanzini. Xa uYohane umprofeti omkhulu wathi, ndifanele ndibhaptizwe nguwe, kutheni usiza kum wena?
He said, suffer that to be so. But as a prophet and the word, it behooves us to fulfill all righteousness.
Wathi, vuma kwakaloku nje, kodwa njengomprofeti, kunye nelizwi, kusifanele thina, ukubuzalisa, bonke ubulungisa.
So he understood the sacrifice had to be washed before presented, and he baptized it.
Ke waqonda idini kufanele lihlanjwe, ngaphambi kokunikelwa, waza wambaptiza yena.
Now, there's another attraction takes place. When he went up out of the water.
Ngoku, kukho omnye umtsalane wenzekayo xa wenyuka waphuma emanzini.
This prophet who had been so loyal to declare his age and the time.
Lo mprofeti wayethembekile ekwaziseni isigaba sakhe kunye nexesha.
He looked up and he saw the heavens open.
Wajonga phezulu waza wabona amazulu evuleka.
He saw the Spirit of God like a dove descending upon him.
Wabona umoya kaThixo njengehobe usihla phezu kwakhe.
And a voice saying, this is my beloved son in whom I'm well pleased.
Kunye nelizwi lisithi, lo ngunyana wam oyintanda endikholisiweyo nguye.
God was vindicating a prophet's message what was attracting the attention at the Jordan.
UThixo wayengqinela umyalezo womprofeti into eyayitsala umdla emlanjeni iYordane.
A brother sang a while ago, he was supposed to sing. On the hills far away stood an old rugged cross.
Umzalwane uculile ethubeni eligqithileyo okanye befanele acule entabeni ekude kumi umnqamlezo wakudala udlakadlaka.
What's the attraction on Mount Calvary?
Yintoni umtsalane entabeni iCalvary?
When we see the religious world had condemned him and the Roman government had sentenced him to death.
Xa sibona ilizwe lezenkolo limgwebile yena norhulumente wamaRoma emgwebele ukufa yena.
And here he was, hanging between two malefactors, starving for a drink, blood running out of his body.
Kwaye apha wayejinga phakathi kwezihange ezibini, enxanelwe kusela, igazi liphuma emzimbeni wakhe.
There he hangs, crying, my God, my God, why has thou forsaken me?
Apho ejinga, ekhala, Thixo wam, undishiyelani namna.
And the religious people standing there looking at it.
Kwaye abantu benkolo, beme apho, bejonge kuloo nto.
Little did they know that the prophecy of the Old Testament was being met right there at Calvary that time.
Kukuncinci abakwaziyo ukuba isiprofeto seTestamente endala sasihlangatyezwa kanye phaya eCalvary ngela xesha.
David himself wrote, I fell into the Spirit like all prophets. He acted like it was him.
UDavide ngokwakhe wabhala, wenza, wangena kumoya, njengabo bonke abaprofeti, wenza ngathi nguye.
David cried in the 22nd Psalm, my God, why hast thou forsaken me?
UDavide wakhala kwindumiso wamashumi amabini anesibini, Thixo wam, Thixo wam undisiyelani namna.
All my bones they stare at me.
Onke amathambo am andijamele mna.
They pierce my hands and my feet.
Bazihlaba izandla zam nenyawo zam.
David speaking like it was him.
UDavide ethetha ngathi yayinguye.
And it wasn't David, it was Christ in David.
Kwaye yayingengo Davide, yayinguKristu kuDavide.
And here the very prophecy that went forth of all the different prophets was being fulfilled on Mount Calvary.
Kwaye apha kwa eso siprofeto esaphumayo sabo bonke abaprofeti abahlukeneyo sasizalisekiswa entabeni iCalvary.
What's the attraction on Mount Calvary? God fulfilling His word.
Indoni umtsalane entabeni iCalvary, uThixo ezalisekisa ilizwi lakhe.
Another attraction was on the mount, was on the day of Pentecost.
Omnye umtsalane wawusentabeni, wawungomhla wePentecost.
When all of them was up there in religious feast, thought they got rid of all the fanatics.
Xa bonke babekwisidlo senkolo, becinga ukuba babasusile bonke abathabatheki.
They hadn't heard from them for 10 days.
Babengavanga nto malunga nabo insuku ezilishumi.
All of a sudden, like a beehive, they broke out of the top of the building.
Ngequbuliso njengebubu lenyosi bagqabhuka bephuma kumphezulu wesakhiwo.
Out into the streets of screaming and carrying on.
Baphumela ezitratweni ukukhwaza nokuqhubekeka.
What is this? What meaneth this? Are all these men drunk?
Yintoni le? Kuthetha kuthini oku? Ingaba bonke ababantu banxilile?
Watch!
Qaphela!
And a prophet stood up among them as the order of a prophet should be.
Waze umprofeti wema phakathi kwabo njengocwangco lwabaprofeti lufanele lube njalo.
He said, "Ye men of Israel, and you that dwell in Judea, in Jerusalem, let this be known unto you and hearken to my words."
Wathi, nina madoda kwaSirayeli, nani abahleli kwaYuda, iYerusalem, makwazeke okukuni, waphulaphuleni amazwi am.
These are not drunk like you think they are.
Aba abanxilanga njengokuba nicinga ukuba banjalo.
But this is that.
Amen.
Which is spoken of by the Lord to Joel the prophet.
Kodwa oku koko okwathethwayo yinkosi ngoYoweli umprofeti.
It shall come to pass in the last days I'll pour out my spirit upon all flesh.
Kuya kwenzeka ngemihla yokugqibela. Ndiyakuthulula umoya wam phezu kwayo yonke inyama.
That was the attraction.
Oko yayingumtsalane.
The religious people, after crucifying the Prince of Life and everything, still didn't see the promise of the coming of the Holy Spirit.
Abantu benkolo, emva kokubethelela iqhawe lobomi, nayo yonke into, noko zange basibone isithembiso sokuza kukamoya wengcwele.
The attraction, who is this? What meaneth this? What's the matter then, people?
Umtsalane, kubani lo, kuthetha ntoni oku, yintoni ingxaki nababantu?
Oh man. It's the same today.
Oh bethu, ikwa yinto enye namhlanje.
We'll bypass a lot of this to bring it to this hour.
Siyakutsiba okuninzi koku, ukuyizisa kule yure.
The same thing is today.
Into ekwanye inamhlanje.
The same thing is taking place, the same questions asked. What's all that racket?
Into ekwanye yenzeka, umbuzo omnye uyabuzwa, ingxokozelo yantoni leya.
Look up and down the street, Carson, Michigan, Florida, from Maine to California.
Ikhangeleka engubhentsu-bhentsu ezisitratweni, imoto ezisuka eMichigan, ukuya eFlorida, ukusuka eMiami, ukuya eCalifornia.
This morning when I was riding out right afternoon, was going down the street. Wife and I was looking at license on cars. That's where I thought of this text.
Galensasa, Clavendi Koba, Oganye, no, Mvagwemini, Besisitla, Estrato, Mfazwam, Sitonga, Ama Pepa, Mvome, Ezimoto, Ulapon, Dazinga, Galom Kolo.
What meaneth this?
It tetandoni, Lento.
Just as it said! Where the carcass is, there the eagles will gather.
Njengoko lalisitsho, apho sikhoyo isidumbu, apho amakhosi ayakuhlanganisana.
I said to my wife, honey, you remember the last night when I had to say goodbye to everything that was dear to me on earth and go into the fields to start something that God had said do?
Ndathi kumfazi wam, sithandwa, uyakhumbula kubusuku obugqithileyo xa bekufanele ndivalelise kuye wonke obalulekileyo kum apha emhlabeni ukuze ndiye emasimini ukuya kuqalisa into athe uThixo mandiyenze.
You sing that song, oh, they'll come from the east and the west.
Ucule la ngoma, oh, baya kuza besuka empuma nasentshona.
They come from the lands afar.
Basuka kwimihlaba ekude.
To feast with our king, to dine as his guest.
Ukuza kudla nokumkani wethu, ukudla njengabamenywa bakhe.
How blessed these pilgrims are.
Indlela basikeleleke ngayo aba baphambukeli.
Beholding his hallowed face, aglow with love divine.
Bekhangelene nobuso bakhe obungcwele, bukhazimula luthando olungcwele.
Blessed partakers of his grace, as gems in his crown will shine.
Abanyulwa ngabaxhamli benceba yakhe, amatye anqabileyo kwisitshaba sakhe.
That's what the attraction is.
Ilondo mtsalane yiyo.
The predestinated seed of God who can't do nothing else but follow it.
Imbewu kaThixo yenyulwe ngelinxa elingaphambili engenakwenza nto ngaphandle kokulandela lona.
Means more than life to us.
Ithetha kungaphezu kobomi kuthi.
Take our lives, but don't take that.
Thatha ubomi bethu kodwa sukulithatha lona eliya.
What is the attraction?
Yintoni umtsalane?
God as usual, fulfilling his word.
UThixo njengesiqhelo ezalisekisa ilizwi lakhe.
He's fulfilling the word of Zechariah. Again, the prophet Zechariah.
Uzalisekisa ilizwi likaZakharia. Kwakhona lo mprofeti uZakharia.
We read the ninth verse a while ago. When Jesus entered his temple, entered Jerusalem, riding on a little white donkey.
Apho ndifunde umqolo wesithoba. Ngethuba eligqithileyo xa uYesu wangena etempileni yakhe ekhwele okanye engena eJerusalem ekhwele kwelincinci elimhlophe iesile.
The prophecy was fulfilled that Zechariah said.
Isiprofeto sasizalisekiswa awa sitshoyo uZakharia.
Here it is, rejoice greatly, O daughters of Zion, shout, O daughters of Jerusalem.
Nasi sona apha, gcobani kunene, zintombi zase Zion, dumani zintombi zase Jerusalem.
Behold, our king is coming unto thee.
Yabonani kumkani wenu uza kuni.
He is just and having salvation, lowly riding upon an ass and upon the colt the foal of an ass.
Ulilungisa enosindiso enentobeko. Ekhwele esileni, exhamqweni, etholeni lemazi esile.
That's what the attraction was at Jerusalem, at the religious headquarters.
Yilondo engumtsalane eJerusalem, kwikomkulu lezenkolo.
Now, we see a last day happening.
Ngoku, siyabona ukwenzeka kosuku lokugqibela.
Let's just turn a few pages on in Zechariah and see what he said about it.
Masichile nje amaphepha ambalwa kuZakharia size sibone oko wakuthethayo malunga nalo.
Let's turn over then for the last days.
Masichile ngoko ngemihla yokugqibela.
That was the middle age. Let's turn now to the last days.
Eso esisigaba esisembindini masichile ngoku kwimihla yokugqibela.
And turn over to Zechariah, the 14th chapter, and beginning with the 4th verse and listen.
Size sichile kuZakharia isahluko seshumelinesine size siqalise ngomqolo wesine phulaphula.
And we're going to read down a portion of the scripture about 9 verses from 4 to 9. Listen close.
Kwaye siya kufunda ukuhla indawana yesibhalo malunga nemiqolo esithoba ukusuka kwesine ukuya kwesithoba phulaphulisisa.
And it's prophesying of his coming. The last days, listen close now.
Kwaye, iprofeta ngokuza kwakhe, imihla yokugqibela, phulisisa ngoku.
This is thus saith the Lord, it's the scripture, Zechariah 14.
Lona, nguitsho inkosi, zizibhalo, Zechariah 14.
Remember Zechariah 9, what it said? And they didn't recognize it.
Kumbula uZakariya isithoba into esithethayo kwaye zange basiqonde sona.
Now what is it today, Zechariah 14, speaking of his coming?
Ngoku yintoni namhlanje uZakariya ishumi elinesine uthetha ngokuza kwakhe.
And his feet shall stand in that day upon the Mount of Olives again.
Kwaye ziyakuma iinyawo zakhe ngaloo mini phezu kwentaba yeminquma kwakhona.
Which is before Jerusalem, on the east.
Ephambi kweYerusalem ngasempumalanga.
On the Mount of Olives shall cleave. In the midst thereof, towards the east and towards the west.
Icandeke intaba yeminquma phakathi ise ngasempumalanga ise nangasentshonalanga.
And there shall be a very great valley.
Ibe sisihlambo esikhulu kakhulu.
Half of the mountain shall be moved towards the north and half towards the south.
Sisunduzeke isiqingatha sentaba sisinge enhla esinye isiqingatha sayo sisinge ngasezantsi.
And ye shall flee to the valley of the mountains.
No sabela esihlanjeni sentaba.
For the valley of the mountains shall reach from Azel. Yea, ye shall flee like you fled in the days of the earthquake, in the days of Uzziah, the king of Judah.
Kuba isihlambo sentaba ezo siyakufika nase Atsele. Nisabe njengoko nasabayo ngenxa yenyikima emihleni kaUziya ukumkani wakwaYuda.
Another earthquake splitting open the earth.
Enye inyikima icanda ivula umhlaba.
If you want to follow out a scripture here, notice in this fifth verse, it applies that the cleaving of the Mount of Olives is due to an earthquake.
Ukuba ufuna ukulandela isibhalo apha, qwalasela kumqolo wesihlanu, ithetha ukuba ukuchachamba kwentaba yeminquma ingenxa yenyikima.
And this is confirmed by Isaiah 29:6 and Revelation 16:9.
Kwaye oku ungqinwe nguIsaya 29:6 isithandathu nesityhilelo 16:9.
Exactly, what is it?
Ngokuchanekileyo, yintoni?
The same prophet told of his first coming, seen his second coming.
Umprofeti omnye echaza ngokuza kwakhe kokuqala, wabona ukuza kwakhe kwesibini.
Notice, as in the days of the earthquake.
Qwalasela njengemihla yenyikima.
See what the earthquakes are doing, see the predictions of them.
Yabona zenza ntoni inyikima, yabona uqikelelo lwazo.
And the Lord your God shall come, and all of his saints with thee.
Kwaye uYehova uThixo wakho uyakuza kunye nabo bonke abangcwele bakhe.
And it shall come to pass in that day. Hallelujah. In that day the light shall not be clear or dark.
Kothi ngaloo mini, hallelujah, ngaloo mini kungabi mhlophe inkwenkwezi ezinendili zibe luzizi. Okanye zibe mnyama.
But it shall be one day which shall be known to the Lord, not day nor night.
Kodwa iyakuba imini eyodwa kunye imini eyodwa iyakwazeka kuYehova ayimini ayibusuku.
But it shall come to pass that in the evening time it shall be light. Oh God.
Kodwa kuyakwenzeka ngecala ngokuhlwa kube mhlophe. Oh Thixo.
It shall be light about the evening time.
Kuyakubakho ukukhanya ngexesha langokuhlwa.
Same prophet. And the people is blind.
Umprofeti omnye kwaye abantu bamfamekile.
What's the attraction?
Indoni mtsalane.
Let's read a couple more verses.
Masifunde eliqelana lemiqolo.
And it shall be in that day that the living water shall go forth from Jerusalem.
Kwaye iyakuba kulamhla apho amanzi aphilileyo ayakuphuma eJerusalem.
Half of them towards the former sea and half towards the higher sea.
Isiqingatha sawo ayakubheka ngakulwandle lwangaphambili nesiqingatha sibheka ngakulwandle lwangasemva.
In the summer and winter shall it be the gospel going forth both Jew and Gentile.
Ehlotyeni nase ebusika kuyakuba njalo ivangeli iqhubeka macala kumaYuda nenhlanga.
And the Lord shall be king over the earth in that day, and there shall be one Lord, and his name one.
Kwaye uYehova uyakuba ngukumkani ngaphezu komhlaba ngalamini. Kwaye iyakuba nye uYehova negama layo linye.
It shall be light about the evening time. Right! The way to glory you will surely find.
Kuya kubakho ukukhanya ngeqala ngokuhlwa. Injalo, indlela eya eluzukweni niyakuyifumana ngokuqinisekileyo.
In the waterway is the light today.
Endleleni yamanzi kukho ukukhanya namhlanje.
Buried in the precious name of Jesus.
Ungcwatywe egameni elihle likaYesu.
Young and old, repent of all your sins.
Batshana badala, guqukani kwizono zenu zonke.
The Holy Ghost will surely enter in.
Umoya oyingcwele uyakungena ngokuqinisekileyo.
The evening light has come.
Ukukhanya kwangokuhlwa kufikile.
It is a fact that God and Christ are one.
Yiyinene ukuba uThixo noKristu banye.
See where we're at?
Yabona apho sikhoyo?
Nations are breaking. Israel's awakening. The signs that our prophets foretold.
Izizwe ziyaphuka. Israel uyavuka. Imiqondiso abathi abaprofeti bethu bayichaza.
That earthquake to the Gentiles to the last day.
Yokuba nyikima kwintlanga kumhla wokugqibela.
The Gentile days numbered with horrors and cumbers.
Imihla yentlanga ibaliwe inentlungu ezixinanisayo.
Return, O dispersed, to your own.
Buyelani, O bagqothiweyo kowenu.
You that's been kicked out in these arks carried on new carts, get out of there before death strikes you.
Nina nikhutshelwe ngaphandle nezityeya zithwelwe zinqwelo ezintsha ezitsalwayo. Sukani apho phambi kokuba ukufa kunithwaxe.
God has confirmed it. It shall be so.
UThixo uliqinisekisile, liyakuba njalo.
Let us turn over to another scripture in the Old Testament. Malachi, the fourth chapter. And read that little fourth chapter.
Masichileni ngaphaya kwesinye isibhalo kwiTestamente endala. UMalakhi sahluko sesine. Size sifunde esiya sincinci sahluko sesine.
Behold, a day cometh that shall burn as an oven, and all the proud, yea, all that do wickedly, shall be as stubbles.
Yabonani yeza imini yakuvutha njengeziko, kwaye bonke abakhukumeleyo, ewe, bonke abenzi bokungendawo, bayakuba njengendiza.
Now this Malachi 3 was the first coming now. Here's the next coming.
Ngoku oku asi lowo ngumalakhi isithathu yayikukuza kokuqala ngoku naku ukuza kwesibini.
Even the Dr. Schofield here, I certainly don't agree with him in his footnotes, but he's got it lined out here, right?
Ngo noGqirha Schofield apha ngokuqinisekileyo andingqinelani naye kwimibhalwana yakhe yengcaciso kodwa unayo idwelisiwe kanye apha.
The commission of John, the Malachi 3, and the second coming of Christ and Elijah beforehand.
Umyalelo kaYohana ukuya kumalakhi isithathu kunye ukuza kwesibini kukaKristu kunye noEliya kuqala kulungile.
All the proud shall burn, up saith the Lord of hosts.
Bonke abakhukumeleyo bayakutsha utsho uYehova wemikhosi.
And it shall leave them neither root nor branch.
Kwaye ayisayi kubashiyela ngcambu nasebe.
Where's the eternal hell then?
Uphi unaphakade wesihogo ngoko?
But unto you that fear my name shall the Son of Righteousness rise with healing campaigns, healing in his wings.
Kodwa kuni abaloyikayo igama lam ilanga lobulungisa liya kuphuma linemisebenzi yempiliso impiliso emaphikweni alo.
You shall go forth and grow up as calves of the stall.
Niyakuhamba nidlobe njengamankonyane esitali.
And you shall tread down the wicked.
Niyakunyathelela phansi abangendawo.
They shall be ashes under the soles of your feet in that day that I shall do this, saith the Lord of hosts.
Bayakuba luthuthu phansi kwentende zenyawo zenu ngaloo mhla endiyakuyenza ngayo le nto utsho uYehova wemikhosi.
Remember the law of Moses, my servant, which I commanded him in Horeb, for all Israel, the statutes and judgment.
Kumbulani umthetho kaMoses umkhonzi wam endamuyisela yena eHorebe ngawo onke amaSirayeli imithetho nezigwebo.
Here's the coming of Elijah.
Apha kuza kaEliya.
Behold, I will send to you Elijah the prophet.
Bonani ndiyakunithumelela uEliya umprofeti.
The last closing scripture of the Old Testament.
Isibhalo sokugqibela esivalayo kuTestamente endala.
I'll send to you Elijah the prophet before the coming of that great and dreadful day of the Lord.
Ndiyakunithumelela uEliya umprofeti ngaphambi kokufika kwalamhla mkhulu noyikekayo kaYehova.
Now that couldn't have been John.
Ngoku yayingenakuba nguYohana.
Now, see, the world wasn't burned up, the righteous walked out on the wicked. No.
Hayi, yabona, ihlabathi zange litshiswe kwaye amalungisa ahambe phezu kwabangendawo. Yabona, hayi.
Before the great and dreadful day of the Lord.
Ngaphambi kwenkulu noyikekayo imini kaYehova.
And he shall turn the hearts of the fathers to the children, and the hearts of the children to the fathers, lest I come and smite the earth with a curse.
Kwaye uyakubuyisela inhliziyo zoyise kubantwana nenhliziyo zabantwana koyise, hleze ndize ndiwubethe umhlaba ngesibetho.
Notice the accuracy of the Holy Spirit, that it would not confuse them two comings of Elijah.
Qwalasela ukuchana komoya oyingcwele okokuba awuyikubhidanisa oko kuza kubini kuka-Eliya.
Malachi 3 said, behold, I send my messenger before my face.
Umalaki isithathu uthe, yabonani ndithumela umthunywa wam phambi kobuso bam.
Jesus asked about John.
UYesu wabuzwa malunga noYohane.
He said, if you can receive it, this is who the prophet said, I'll send my messenger before my face. This is the Elias that was to come. Malachi 3.
Wathi, ukuba niyamkela, lona ngulowo umprofeti atshiloyo, ndiyakuthumela umthunywa wam phambi kobuso bam, lona ngu-Eliya ebekufanele eze, uMalaki 3.
Notice the scripture so accurately gives it.
Qwalasela isibhalo, siyikhupha ngokuchanekileyo kakhulu.
Watch what this show them who wants to believe, them who wants to see.
Qaphela into oku, ukubonisa abo bafuna ukukholelwa, abo bafuna ukubona.
Remember Jesus stopped in the middle of a scripture? Because part of it was fulfilled then the rest for his second coming?
Kumbula uYesu esima embindini wesibhalo, ngoba ingxenye yaso yayizaliswa ngoko, insalela iyo yokuza kwakhe kwesibini.
To preach the acceptable year of the Lord, bind up the brokenhearted, and stop!
Ukushumayela unyaka wamkelekileyo wenkosi, ukubopha intliziyo ezaphukileyo, wazawema?
Not bring judgment to the Gentiles. Until his second coming.
Hayi ukuzisa umgwebo ezintlangeni kude kube kukuza kwakhe kwesibini.
Notice this scripture here parallels that.
Qwalasela esi sibhalo apha sihambelana noko.
And he, Elijah, shall turn the hearts of the fathers to the children.
Kwaye yena uEliya uya kubuyisela inhliziyo zoyise kubantwana.
Now speaking of Malachi 4, do not get it mixed, or Malachi 3.
Ngoku kuthetha ngumalakhi isine, hayi kuphixanisa okanye umalakhi isithathu.
John, Elijah, who came in the days before the first coming of Christ.
UYohane, uEliya, oweza ngemihla phambi kokuza kokuqala kukaKristu.
Turn the hearts of the old patriarch fathers to the message of the children, the new message.
Wabuyisela inhliziyo zamaqhawe amadala oyise umyalezo wabantwana umyalezo omtsha.
Now watch, and the hearts of the children to the fathers.
Ngokuqwalasela neentliziyo zabantwana koyise.
in His second coming, in the last days, He turns back to the apostolic faith again.
Ekuzeni kwakhe kwesibini kwimihla yokugqibela wabuyela emva kukholo lwabapostile kwakhona.
Yeah, perfect, the scriptures line up.
Yabona indlela isibhalo esingqamene ngokugqibeleleyo ngako.
That was the end of the Old Testament. The Old Testament. Now, we see there's light in the evening time.
Oko yayikukuphela kwetestamente endala. Itestamente endala. Ngoku, siyabona ukuba kukho ukukhanya ngexala ngokuhlwa.
What is it? It's the top, Mount Treetop.
Yintoni kona kumphezulu, intaba, emphezulu mithi.
As I said this morning, we've come up through denominations, through not an orange tree like I spoke of this morning.
Njengoko ndithilo ngalentsasa, sinyuke ngamahlelo nge hayi umthi we-orange, njengoko bendithethile ngalentsasa.
But we've had grapefruit, lemons, all kinds of other things that wasn't like the beginning at all.
Kodwa sibe nembambusi, ilamuni, zonke inhlobo zezinye izinto ebezingekho njengesiqalo konke.
But after, don't miss it, here it comes.
Kodwa emveni, ningayiphosi yona, nansi isiza yona.
After all the denominations is played out, they didn't have any light to begin with.
Emva kwawo onke amahlelo edlale indawo yawo, khange abe nakho nokunye ukukhanya indawo yokuqala.
There'll be a day that can't be called day or night.
Uya kubakho imini engasayi kubizwa imini okanye ubusuku.
What are they doing? What are they doing?
Yintoni abayenzayo? Yintoni abayenzayo?
What does a lemon do on an orange tree?
Yintoni ilamuni eyenzayo kumthi we-orange?
It takes the original life of the orange that's coming up and perverts it. To a lemon.
Itata ubomi bemvelo be-orange obunyukayo ize ibugqwethe ibenze ilamuni.
That's what the denominations has done to the Word of God.
Ilondo amahlelo akwenzileyo elizwini likaThixo.
Made the Word of God of no effect by their traditions.
Alenze ilizwi likaThixo labi namandla ngezithethe zawo.
That's thus saith the Spirit of the Lord.
Longu utsho umoya wenkosi.
They have brought forth lemons, grapefruits, not oranges.
Bazise ilamuni, imbambusi, hayi orange.
But what did the prophet say?
Kodwa yintoni ayitshiloyo umprofeti?
The same one that said for our text tonight.
Okwamnye otshiloyo kumxholo wethu ngobusuku.
Rejoice, O daughters of Jerusalem. Shout loud, daughters of Zion.
Cobani, zintombi zaseYerusalem. Dumani kakhulu, zintombi zaseZioni.
For your king's coming to you, meek and lowly, sitting upon the foal of an ass.
Ngokuba ukumkani wenu uza kuni enobulali ethobekile ekhwele eqhamqweni etholeni lemazi yeesile.
Notice that same prophet said there will come a time of the ripening the sun set upon the earth to ripen the fruit.
Qaphela la mprofeti mnye wathi kuza ixesha lovuthiso ilanga lithunyelwe emhlabeni ukuvuthisa isiqhamo.
Why couldn't it ripen? There's no fruit there to ripen. But the life is still traveling on.
Kutheni singavuthwa, akukho siqhamo sokuvuthiswa, kodwa ubomi busatyutsha.
It came up to a grapefruit to be an orange. Found out it organized. It was a grapefruit.
Iza inyuka ngembambusi, ukuba ibe yi-orange, ifumaneka izimanyanisile, yayimbambusi.
It went again. It came out that time a lemon.
Ihambile kwakhona, iphumile ngelaxesha, yayilamuni.
Went on again, it turned out to something else.
Yaqhubeka kwakhona, yajika yaba into ethile engenye.
And in the last top of the tree, it's turned out to a tangelo, which is half orange and half lemon.
Kwaye kugqibeleni, umphezulu womthi ujikwe waba ngumqube we-orange nembambusi, nto leyo isisiqingatha se-orange nesiqingatha selamuni.
A mixed breed, a perverted thing.
Umqube into egqwethekileyo.
Come on,
brought to a perversion, living off that same tree.
Ifikelele kugqwethekeni ikhula kulamthi munye.
The shock almost deceived the elect. It looks like an orange, but it ain't.
Ikhasi iphanze ilahlekise nabanyuliweyo ikhangeleka ngathi orange kodwa siyo.
But it shall be life when she grows beyond organization.
Kodwa kuyakubakho ukukhanya xa lona likhula ligqitha umbutho.
When she gets out of past organization and blooms out again, she'll put forth oranges like she was when she went into the ground.
Xa liphuma ngaphaya kombutho, iyatyatyamba kwakhona, liyakuvelisa ama-orange njengoko lalinjalo xa laya eluthulini.
And then it shall be light.
Kwaye kuyakubakho ukukhanya.
What's this attraction? What's this happening?
Yintoni lo mtsalane? Yintoni le yenzekayo?
Fulfilling God's word.
Izalisekisa ilizwi likaThixo.
There's two witnesses of the Old Testament that this would happen.
Kukho amangqina amabini eTestamente endala ukuba oku kuyakwenzeka.
Let's take John 14:12 of the New Testament.
Masithathe uYohane 14:12 weTestamente entsha.
Jesus said, "He that believeth on me, the works that I do, shall he do also."
UYesu wathi, "Lo okholwayo kum, imisebenzi endiyenzayo, uyakuyenza naye."
Also in Luke 17:22-30, he said,
Kananjalo kuLuka 17:22 ukuya ku-30 wathi,
"As it was in the days of Lot, before Sodom was burned."
Njengoko kwabanjalo ngemihla kaLothe ngaphambi kweSodom itshiswe.
So shall it be at the return of the Son of Man, that day when the Son of Man is being revealed.
Kuyakuba njalo ekubuyeni kwenyana womntu lo mhla xa unyana womntu etyhilwa.
Oh, just look at the scriptures.
Oh, jonga nje ezibhalweni.
The Son of Man, Jesus Christ, the same yesterday and forever.
Unyana womntu uYesu Kristu okwanguye izolo namhlanje naphakade.
Grow to past denominations. Grow into the top of the tree.
Ukhule wagqitha amahlelo. Ukhule waya kumphezulu womthi.
What did he say in John 14:15?
Utheni kuYohane 14 okanye 15?
Every branch that's in me that doesn't bring forth the fruit, it'll be cut off and pruned. Throw into the fire and burn.
Longa isebe likum, elingavelisi siqhamo, liyakugawulwa, lithenwe, liphoswe emlilweni, litshiswe.
Whatever branch that'll bring forth fruit, it'll be purged.
Kodwa longa isebe eliyakuvelisa isiqhamo, liyakuhlanjululwa.
Oh, there'll be a true farmer in Latterine in the last days. Upon that little group that come with him on this little donkey.
Oh, kuyakuba khoyenene imvula yangaphambili neyakamva kwimihla yokugqibela phezu kwela qela lincinci elizanaye ngela esile lincinci.
Low and humble, no donor denomination, crying, "Hosanna to the King that comes in the name of the Lord."
Lithobekile kwaye linobulali, hayi ihlelo. Okanye ihlelo likhwaza wosana kukumkani ozayo egameni lenkosi.
What's the matter today? What's the attraction on the mount?
Yintoni ingxaki namhlanje? Yintoni umtsalane entabeni?
Not long ago standing at this pulpit, it was said by the Holy Spirit,
ngekudala ngethuba eligqithileyo ndimi kule pulpiti kwathiwo ngumoya oyingcwele,
the day will come that when they'll drive down a stake in front of your house, they'll move your gate so that you'll bypass it, not be angry.
Umhla uyakufika xa beqhuba isiqobo phambi kwendlu yakho, bayakususa isango lakho, ke oko uyakukugqitha ungabi namsindo.
I seen my gate tore up and laying out upon the hillside. I seen the hill in front of me all dug up, boards and things laying there worse. Something mashed it up.
Dalibona isango lam likazulwe lilele phezu kwenduli. Ndayibona induli phambi kwam yombiwe. Ibhodi nezinto zonke zilele khona apho. Into ethile izityobozile.
He said, I looked and there was a little ricky that had got up there and knocked that gate out, done this.
Wathi ndajonga kwaye nako umncinci uRiki owayefike phezulu phaya wawisa elasango wakwenza oko.
I said, why didn't you tell me? He got smart with me. And I had to hit him.
Ndathi kutheni ungandixelelanga wazenza unobuchule kum ndaza nambetha.
When it did, I said, I haven't done this since I was in the ring, but I just want you to know. And I swatted him one.
Kwaye xa ndakwenzayo oko ndathi andikwenzanga oko ukusukela ndathi seqongeni lamanqindi kodwa bendifuna nje wena wazi kwaye ndamhlitha.
And when I knocked him down, I picked him up again, knocked him down again.
Kwaye xa ndamwisayo ndamphakamisa kwakhona ndaphinda ndamwisa.
I picked him up 3 or 4 times and kicked him over the hill.
Ndamphakamisa amatyeli amathathu okanye amane emva koko ndamkhabela ngaphaya kwenduli.
So then I went over there and I said, that ain't right.
Ke emva koko ndaya ngaphaya ndaza ndathi loo nto ayilunganga.
I picked him up and shook his hands. I said, I'm not angry with you, but I just want you to know, you can't talk to me like that.
Ndamphakamisa ndaxhawula izandla zakhe ndathi andinamsindo ngakuwe kodwa bendifuna nje wazi ukuba akunakuthetha nam ngolwa hlobo.
And then when I turned and come back, the Holy Spirit was standing there at the gate, said, now bypass this. When that stakes drove down, turn westward.
Emva koko xa ndajika ndibuya umoya oyingcwele wayeme phaya esangweni wathi ngokugqitha oku xa esasiqobo siwisiwe jika uye ngasentshona.
This book is everything that I need. This book is a good recipe, the way the shoals to go around my trouble.
Le ncwadi yonke into endiyidingayo, le ncwadi sisinongo esilungileyo, indlela ikhokelela ekugqitheni ezingxakini zam.
Amen. That book is the word, and that word is God.
Amen. Kwaye la ncwadi lilizwi, kwaye ilizwi nguThixo.
Bypass your troubles. It'll tell you what to do.
Gqitha kwiingxaki zakho, liya kuxelela into omawuyenze.
3 years ago, I heard a friend of mine, the city surveyor, lives down the lane from me, driving a stake down.
Kwiminyaka emithathu yagqithayo, ndeva umhlobo wam unocanda wedolophu uhlala kwindledlana esezantsi ukusuka kum eqengqa isiqobo.
I went out there and said, what's the matter, bud? Mr. King's son, personal friend.
Ndaya phaya ndathi, yintoni ingxaki, Mud, unyana kamnumzana King, umhlobo wenene.
Said, Billy, we're going to widen this road.
Wathi, Billy, baza kuyenza mba xa lendlela.
You all remember?
Niyakhumbula nonke.
I said, it may be the bridge. I told Brother Woods, I said, hold your property.
Ndathi, ingaba yibloko, ndamxelela umzalwane uWood, ndathi, ugcine umhlaba wakho.
Maybe that bridge is going to come through up here. Something.
Mhlawumbi la bloko iyakuhamba ize kufika apha into ethile.
The lane was tore up. Bricks, rocks, sprawled all over everything.
Indledlana ekazulwe, izitena matye esasazekile kwindawo yonke.
So he said, I said, hold your property.
Ke wathi, ndathi, ugcine umhlaba wakho.
Then when Mr. King told me that was going to happen, I went in and said to my wife sitting there.
Ngoko xa nda umnumzana King wandixelela ukuba iza kwenzeka, ndangena ndathi kumfazi wam ehleli phaya.
Honey, there's something written about that. Thus saith the Lord somewhere.
Sithandwa, kukho into ebhaliweyo malunga nokuya, ingu itsho iNkosi ndaweni ithile.
I went and got my book, looked into it, it said it shall come to pass. 8 years later.
Ndangena ndathatha incwadi yam, ndajonga kuyo, kwaye yathi, iyakwenzeka. Isibhozo seminyaka kamva.
Then, when I looked at it, I said, it's time now, honey. We must turn west.
Ngoko, xa ndajonga kuyo, ndathi, lixesha ngokusithandwa, kufanele siphethukele entshona.
2 days after that, standing in the room about 10 o'clock one morning.
Iintsuku ezimbini emva koko, ndime egumbini malunga nentsimbi yeshumi ngenye intsasa.
I went into the Spirit of God. I saw that little cluster of doves flying. Look, them little birds, you remember it.
Ndangena kumoya, uThixo, ndabona iqela lamahobe ebhabha, ndazijonga zona iintaka ezincinci, niyayikhumbula.
I seen 7 angels in the form of a pyramid. come rushing into me.
Ndabona ingelosi ezisixhenxe kwimoya epyramid zisiza zikhawulezile kum.
Said, turn westward.
Amen.
Go to Tucson, be 40 miles northeast.
Zathi, phetukela ngasentshona. Yiya eTucson, yiba ngamashumi amane emayile kumntlampuma.
And you'll be picking a cocklebur or a bullheader, they call it there, off your clothes.
Kwaye uya kuchola uthungu okanye umalusi ngomo bayibiza njalo phaya ulisusa ezimpahleni zakho.
Brother Fred Softman sitting there looking at me right now. Was there that morning?
Umzalwane uFred Softman ehleli phaya ejonge kum kanye ngoku wayelapha ngalantsasa.
I forgot about it.
Dalibala ngayo.
I said a blast went off like an earthquake that shook pretty near everything there was in the country.
Dathi udubulo lwaqhabhuka njengenyikima eyashukumisa phansi yonke into yayikho esizweni.
I don't see how men could survive it.
Andiboni indlela abantu abanokusinda ngayo kuyo.
I was scared.
Ndandisoyika.
I stood at Phoenix, you all listening in the night. Bear me record.
De my Phoenix, nimamele nonke ngobusuku ninobungqina.
I preached on the sermon. Sirs, what time is it?
Nashumayela kwintshumayelo bahlekazi leliphi ixesha.
Where are we at?
Kuphi apho sikhoyo?
I went west.
Ndaya entshona.
Many of you here got that tape. Many of you here heard it said. Year more before it happened.
Abanintsi benu banayo la tape. Abanintsi benu bavile ithethwa unyaka okanye ngaphezulu phambi kokwenzeka.
I went west wondering what was going to happen.
Ndaya entshona ndingazi kwakuza kwenzeka.
One day I got a call from the Lord.
Ngenye imini ndabizwa inkosi.
I told my wife, I said, honey, I'm probably, my work is over.
Ndamxelela umfazi wam ndathi sithandwa ndi mhlawumbi umsebenzi wam uphelile.
I didn't know.
Ndandingazi.
I said, God's probably finished with me now and I'll be going home.
Ndathi ndi uthixo mhlawumbi ugqibile ngam ngoku kwaye ndiyakuya ekhaya.
You go get with Billy. Take your children. God will make a way for you somehow.
Hamba yokubiza uBilly. Thatha abantwana. UThixo uyakunilungiselela ngandlela ithile.
Go on, live true to God. See if the children get through school. Raise them in the admonition of God.
Hamba uphile nyanisekileyo kuThixo. Qinisekisa ukuba abantwana bayaqhubeka nesikolo. Bakhulisele ekuhlonipheni uThixo.
She said, Bill, you don't know that's true.
Wathi Bill akuyazi ukuba yinyani.
I said no, but a man couldn't survive that.
Ndathi hayi, kodwa umntu akanakusinda kokuya.
One morning, the Lord woke me up, said, get up, you're Sabine Lieutenant. I took a piece of paper and my Bible.
Ngenye intsasa, inkosi yandivusa yathi, nyukela phaya kumonyo iSabino, ndathatha iphetshana neBhayibhile yam.
The wife said, where are you going?
Wathi umfazi uyaphi?
I said, I don't know. I'll tell you when I come back.
Ndathi andazi, ndiyakuxelela xa ndibuya.
I went up in the canyon, climbed up where the eagles was flying around.
Ndakumonyo ndakhwela, ndakutshona apho amakhosi ayindandela khona.
I was watching some deer standing there.
Ndandibukele ixhama limi phaya.
I knelt down to pray and raised up my hands, and a sword struck my hand.
Ndaguqa phantsi ukuba ndithandaze, ndaphakamisa izandla zam, ikrele labetha esandleni sam.
I looked around, I thought, what's that? I'm not beside myself. Here's that sword in my hand, bright, shiny, glistening in the sun.
Ndabheka-bheka ndacinga, yintoni leya, andikho ngaphandle kwesiqu sam, nali elakrele esandleni sam, likhazimula libengezela, litshawuza elangeni.
I said, now there's not people in miles of me way up here in this canyon. Where could that come from?
Ndathi ngoku akukho bantu kwimayile kum kude le apha kulo monyo. Ingaba laa nto ivela phi?
I heard a voice said, that's the king's sword.
Ndeva izwi lathi, elo likrele likakumkani.
I said, a king knights a man with a sword.
Ndathi ukumkani wesithwalandwe indoda inekrele.
The voice come back said, not a king's sword, but the king's sword.
Amen.
The word of the Lord.
Yena, izwi labuya, wathi, hayi ikrele lika kumkani, kodwa ikrele loyena kumkani, ilizwi lenkosi.
Said, fear not, it's only the third pull. It's the vindication of your ministry.
Wathi Musa ukoyika kuphela lutsalo lwesithathu kungqinelwa kolungiselelo lwakho.
I was going hunting with a friend, not knowing what was going to happen.
Ndandisiya kuzingela nomhlobo ndingazi okwakuza kwenzeka.
And someone called me, the one that criticized me about that picture of the angel of the Lord, the one that took it.
Kwaye othile wandibiza, lo wayendigxeka malunga nalo mfanekiso wengelosi yenkosi, lo wawufotayo.
I had to go to Houston about his son, or he's going in the death row, he's going to be killed in a few days.
Kwafuneka ndiye eHouston malunga nonyana wakhe, ngokuba wayesiya kwisigwebo sokufa, kwaye eza kubulawa kwintsuku ezimbalwa.
He met me there and threw his arms around me and said, "Think the very man that I criticized comes to save my only son."
Kwaye wadibana nam khona phaya, waza wandiwola ngeengalo zakhe. Wathi, "Cinga, eyona ndoda endayigxekayo iza ukuza kusindisa unyana wam okuphela kwakhe."
You mean society give me a, what they call an Oscar, whatever you want to call it, for saving a life?
Iqumrhu lobulungisa landinika oko bakubiza i-Oscar okanye nantoni othanda ukuyibiza ngayo ngokusindisa ubomi.
Then we went back. I went up in the mountain to hunt.
Emva koko sabuyela emva, ndanyukela entabeni ukuya kuzingela.
There, Brother Fred and I, one morning when I walked on it.
Apho, umzalwana uFred kunye nam, ngenye intsasa, xa ndaphumayo, kwaye sele.
I'd already got my javelin and I looked and seen the place where it
Ndifumene javelina yam, kwaye ndajonga ukubona indawo apho zaziya khona.
I said, "Brother Fred, go over on that mountain early in the morning now, about to break a day, and I'll get on the other."
Ndathi, mzalwana uFred, iya ngaphaya kwalaa ntaba, kusasa kakhulu ngoku, malunga nokuqhekeka kwemini, nam ndiyakuya kwenye.
I won't shoot at the hog, won't kill him, but if they start over this way that hurt, I'll shoot in front of them and run them back.
Andiyi kudubula kwingulube, andiyi kuyibulala, kodwa ukuba ziyaqalisa ngalaa ndlela, laa mhlambi ndiyakudubula phambi kwazo, emva koko uziqhiwule uzijike.
Brother Fred went out there and there's no hogs.
Umzalwana uFred waphuma phaya kwaye kwakungekho mahodi.
He waved at me and I seen I went down in a canyon, some big chasms. Sun is just coming up.
Wandiwangazelisa ndaza ndambona ndehlela emonyweni omkhulu othile umsantsa ilanga laliqalisa ukuphuma.
I come around the other side of the hill not thinking nothing about the prophecies. Sit down, waiting, resting. I thought, what happened to those hogs?
Ndajikela kwelinye icala lenduli, ndingacingi kwanto malunga neziprofeto. Ndahlala phantsi, ndalinda, ndaphuma, ndacinga, kwenzeke ntoni kula mahodi.
I picked up my, sat down like Indians do, you know, cross-legged.
Ndachola yam ndahlala phantsi, njengoko amaNdiya esenza, uyazi, ndagweqa imilenze.
I looked on my overhaul leg and there was a bullheader.
Ndajonga kumlenze wam overall nazo iintloko zenkomo.
I picked it up. I said, "That's strange."
Ndazincothula ndaza ndathi yinto engaqhelekanga.
Here I am about 40 miles northeast of Tucson.
Naku ndilapha malunga namashumi amane emayile omntla-mpuma weTucson.
There's my little boy Joseph sitting there waiting for me.
Nango Joseph wam omncinci ehleli apho endilindile.
And as I started to look, I seen a herd of hogs come out about 1,000 yards from me up on a mountain.
Kwaye xa ndaqalisa ukujonga, ndabona umhlambi wamahodi uphuma malunga newaka lomgama ukusuka kum phezulu entabeni.
I threw the bullheader down, I said, "I'll get him."
Ndalahla uthungu phantsi ndathi ndiyakuwafumana.
I'll go get Brother Fred and I'll hang up a piece of paper to let know which way to go on this old cotilla here and we'll get Brother Fred.
Ndiyakuya kubiza umzalwana uFred kwaye ndiyakuxhoma iphetshana ukwazisa ukuba yeyiphi indlela yokuhamba kwesi sihlahlana apha kwaye siyakufumana umzalwana uFred.
I started up the mountain running as hard as I could on the other side.
Kwaye ndaqalisa ukunyuka intaba ndibaleka ngoko ndandinakho kwelinye icala.
All of a sudden, I thought somebody shot me.
Ngequbuliso, ndacinga ukuba umntu othile undidubule.
I never heard such a blast that shook the whole country.
Andizange ndeva olwahlobo lodubulo lwashukumisa ilizwe lonke.
And when it did, standing before me was 7 angels in a cluster.
Kwaye xa yakwenzayo, kumi phambi kwam yayizingelosi ezixhenxe kwisicuku.
I met Brother Fred and Emily Leif, said, "What was that?"
Dadibana nomzalo uFred kunye nabo ngekudala emva koko wathi bindoni. Dadi bilonto.
What are you going to do?
Uza kwenza ntoni?
Return home.
Buyela ekhaya.
For thus saith the Lord, the seven mysteries that's been hid in the Bible all these years.
Kuba yitsho inkosi imfihlakalo zixhenxe ebezifihliwe eBhayibhileni yonke leminyaka.
These denominations and everything, God is going to open those seven mysteries to us in the seven seals.
Lamahlelo nayo yonke into uThixo uza kuzityhila zonke izimfihlakalo zixhenxe kuthi kumatywini asixhenxe.
There was that circle coming up from the earth like a mist forming.
Kwakukho esasanga siphuma emhlabeni njengenkungu iqulunqulanqa.
When it did, it went plumb up into the mountain, began to circle on westward from the way it come.
Xa yakwenzayo yaya kutsho entabeni yaqalisa ukwenza isanqa ngasentshona kwicala ibisuka ngakulo.
Science found it after a while, 30 miles high and 25 miles across, just exactly in the circle of the pyramid.
Inzululwazi yafumana ngayo emva kwethuba imayile ezingamashumi amathathu ukuphuma namashumi amabini anesihlanu ukunqumleza nje kanye ngokwesanqa sepyramid.
And the other day standing there, turn the picture to the right, and there's Jesus. Amen. As he was in the seven church ages.
Kwaye ngenye imini ndimi phaya jika umfanekiso ujongise ngasekunene. Kwaye nanko uYesu njengoko wayekwizigaba zamabandla asixhenxe.
The white wig on, showing supreme deity.
Iwigi emhlophe ebonisa ubunganga obunyulu.
He's Alpha and Omega. He's the first and the last.
Ungu Alpha no Omega, ungu wokuqala nokugqibela.
He is the supreme judge of all eternity. Standing there to confirm the message of this hour.
Ungumgwebi onobunganga wakhe wonke unaphakade emiphaya ukuqinisekisa umyalezo wale yure.
And there shall be light about the evening time. What's it all about? What was it?
Kwaye kuya kubakho ukukhanya malunga nelicala ngokuhlwa. Yintoni emalunga nako? Yayintoni?
I went westward.
Ndaya entshona.
Upon that same mountain, passing up with Banks Woods there.
Phezu kwalaa ntaba ikwanye, ndigqithele phezulu kunye no Banks Woods phaya.
Said, throw up a rock. Say to Mr. Woods, thus saith the Lord. You'll see the glory of God.
Ndathi, gibisela phezulu ilitye. Ndathi, kumnu Wood. Itsho inkosi, uyakubona uzuko lukaThixo.
The very next day, standing there, a whirlwind came down and blasted the mountains out.
Ngosuku nje ulilandelayo ndimi apho, isaqhwithi sehla, saqhushumbisa intaba.
Rocks cut the top of the trees off. About 3 or 4 feet above my head.
Amatya asika imiphezulu yemithi yasuka malunga nesithathu kanye isine senyawo phezu kwenhloko yam.
Made 3 big blasts. The brothers come run over.
Senza udubulo olukhulu kathathu baza abazalwane beza bebaleka ngapha.
There was about 15 men standing there, preachers and everything else.
Kwakukho malunga namadoda alishumi elinesihlanu emiphaya abashumayeli nayo yonke into engenye.
What was it? He said, what was it?
Ibiyintoni? Wathi, ibiyintoni?
I said, judgment is striking the west coast.
Ndathi, umgwebo untlitha ulwandlekazi lwasentshona.
About 2 days after that, the earthquake almost sunk Alaska.
Malunga nentsuku ezimbini emva koko inyikima yaphantse yatshonisa iAlaska.
What is this light upon Sunset Mountain in the Coronado Forest of Arizona?
Yintoni ukukhanya phezu kweSunset Mountain eCoronado Forest yeArizona?
What is this strange thing that happened up there? That the people's been driving east from west, picking up the rocks that laid around there were struck.
Yintoni into engaqhelekanga yenzekayo phezulu phaya, apho abantu ababeqhubela bevela entshona bechola amatye awayelele jikelele phaya apho yayintlithe khona.
And every one rock has 3 corners on it that it tore off. The 3 are one. Amen.
Kwaye onke amatye kuwo ilitye ngalinye linekona ezintathu kulo elalikrazulayo lona ezintathu zinye.
They're laying on desks on paperweights across the nation.
Bawabeke ezideskeni kumaphepha ukunqumleza isizwe.
What is this strange thing up on Sunset Mountain in the Coronado Forest?
Yintoni le nto ingaqhelekanga phezu kweSunset Mountain eCoronado Forest?
Junior Jackson listening in. You remember the dream he had it on turban going towards the setting of the sun.
UJunior Jackson ephulaphule uyakhumbula iphupha wabanalo endalitolikayo ukuya ngasekutshoneni kwelanga.
And this happened on Sunset Mountain.
Kwaye kwenzeka eSunset Mountain.
It's the evening time. Sunset time.
Kulixesha langokuhlwa. Ixesha lokutshona kwelanga.
The sunset message. To a setting of history.
Umyalezo wokutshona kwelanga ngezinto zembali.
A setting of prophecy, rather, being fulfilled.
Ngezinto zesiprofeto, Xebe, zizaliseka.
And it shall be light at the evening time up on Sunset Mountain in the Coronado Forest, 40 miles north of Tucson.
Kwaye, kuyakubakho ukukhanya ngeqala ngokuhlwa phezu kwe Sunset Mountain e Coronado Forest, amashumi amane emayile emantla e Tucson.
Get on the map and see if Sunset Peak there. That's exactly where it happened. I never knew it till the other day.
Tata imepu uze ujonge ukuba kukho iSunset Peak phaya kulapho ngqo apho yenzeka khona andizange ndayazi de kwaba ngamini ithile.
Everything that shall never die, it's constantly unrolling itself.
Yonke into engasokuze ife isoloko izicombulula.
From the very thing happening to the picture being Jesus standing looking at us and now exactly on Sunset Mountain.
Ukusuka kanye kwinto eyenzekayo ukuya kumfanekiso obe nguYesu emejonge kuthi kwaye ngoku ngqo Sunset Mountain.
And the sunset light, the evening light, has come.
Kunye nokukhanya kwasekutshoneni kwelanga, ukukhanya kwangokuhlwa kufikile.
God vindicating himself.
UThixo uzingqinela yena.
What is it? It is the facts that God and Christ are one.
Yintoni inene ukuba uThixo noKristu banye.
The white, how many seen it, the white wig upon him as we talked in Revelation 1?
Oku mhlophe, bangapi abakubonileyo iwigi emhlophe phezu kwakhe njengoko sithetha kusitshilelo sokuqala.
See, the supreme deity.
Yabona ubunganga bobuThixo.
Supreme authority.
Ubunganga begunya.
No other voice, no other God, no other nothing.
Hayi elinye ilizwi, hayi omnye uThixo, hayi enye into.
In him dwells the fullness of the Godhead bodily.
Kuye kuhleli inzaliseko yenhloko buThixo ngokomzimba.
The angels themselves was his wig. Amen. What's happened up on Mount Sunset? God confirming his word. That's what all this noise is about.
Ingelosi ngokwazo zaziyiwigi yakhe. Amen. Kwenzeka ntoni phezu kweMount Sunset? UThixo eqinisekisa ilizwi lakhe. Oko yilonto yonke lengxolo imalunga nako.
Notice, it's God fulfilling his promised word again of Revelations 10:1-7.
Qwalasela nguThixo kwakhona ezalisekisa ilizwi lakhe lesithembiso lesityhilelo ishumi isinye ukuya kwisixhenxe.
And in the days of the sounding of the seventh angel's message, the mystery of God should be finished.
Ke ngemihla yokuvakaliswa komyalezo wesithunywa sesixhenxe, imfihlakalo kaThixo iyakugqitywa.
The hidden mystery of Revelations 10:1-7, the last message to the last church age.
Imfihlakalo ezifihlakeleyo zesityhilelo ishumi isinye ukuya kwisixhenxe, umyalezo wokugqibela oya kwisigaba sokugqibela sebandla.
Fulfills exactly in this age, St. Luke 17:30, the day when the Son of Man shall be revealed.
izalisekiseka ngokuchanekileyo kwesi sigaba uluka ungcwele ishumi lesixhenxe amashumi amathathu umhla xa unyana womntu eyakutyhilwa.
And there shall rise false prophets and false Christ, show great signs and wonders, insomuch that deceive the elect, if possible.
Kwaye kuyakuvela abaprofeti bobuxoki nooKristu bobuxoki babonise imiqondiso emikhulu nezimanga kude kulahlekiswe nabanyuliweyo ukuba bekunokuba nako.
The people still in doubt. And as usual, the church is just as puzzled.
Abantu basezezintandabuzweni kwaye ngokuqhelekileyo ibandla libhidakele.
And the science all through Tucson, yet they're writing pieces and putting the paper.
Kwaye inzululwazi kuyo yonke iTucson okwangoku basabhala iziqwengana bezifaka ephepheni.
Way back over on Mount Lemmon, that big canvas, didn't see it rising up from where we were standing.
Emva kude ngaphaya kweMount Lemmon, zona ikamera ezinkulu zange zilibone lona liphuma apho sasimi khona.
Drifting on towards the west, showing the time is over. Can't go but a little piece there. It's at the west coast.
Libheka ngasentshona, libonisa ukuba ixesha liphelile, ayinakuya kuphela intwana incinci phaya, ikulwandlekazi lwasentshona.
Judgment struck just in the very way it went.
Umgwebo untlithile nje kanye kwindlela elihambe ngayo.
Going right up over Phoenix, right on across. On to Prescott and across the mountains to the west coast.
Ukunyuka kanye ngaphaya kweFoenix, kunye nokuqhubekeka ukunqumleza ukuya ePrescott. Nokunqumla indaba ukuya kulwandlekazi lwasentshona.
Right on up into, where was they going? Right on up into Alaska. And she's thundering, heading right that way.
Ukuya kutsho kanye zazisiya phi kanye phezulu eAlaska, kwaye uyaduduma lisiya ngalandlela.
And the observatories and all of them in Tucson are still asking research of science, trying to find out what it is.
Kwaye abafundi ngesibhakabhaka nabo bonke eTucson basabuza uphando lwenzululwazi luzama ukufumanisa ukuba yintoni.
So high there can't be fog, mist, or nothing up there.
Iphezulu kakhulu azinakuba yinkungu, umphunga okanye into engenye phezulu phaya.
What did it? Where's it at?
Yenziwe yintoni? Iphi apho ikhoyo?
They're just as puzzled at that supernatural halo hanging there in the sky as it was when the Magi's come in following a star saying, where is he? That's born king of the Jews.
Babhidekile nje sesasanqa singaphezu kwendalo sindanda ngaphaya kwesibhakabhaka njengoko babenjalo xa izazi zeza zilandela inkwenkwezi zisithi uphi nalo uzelweyo ukumkani wamaYuda.
What was it? God fulfilling his word.
Yayintoni? UThixo ezalisekisa ilizwi lakhe.
There shall rise a star out of Jacob.
Kwaye kuya kuphuma inkwenkwezi kuyakobi.
And the God of heaven promised the evening time would have evening light.
Kwaye uThixo wezulu wathembisa ngexala ngokuhlwa eliya kuba nokukhanya kwangokuhlwa.
3 years ago, this mystery was a prophecy. What time is it, sir? But now, it's history.
Kwiminyaka emithathu eyagqithayo le mfihlakalo yasisiprofeto, xesha liphi mhlekazi, kodwa ngoku yimbali.
It's past. The promise is fulfilled.
Igqithile, isithembiso sizalisekile.
What time is it, sir, and what's this attraction? God fulfilling his word.
Xesha liphi mhlekazi, kwaye yintoni lomtsalane, uThixo ezalisekisa ilizwi lakhe.
He's the same yesterday, today, and forever.
Isekwanguye izolo namhlanje naphakade.
Let us pray.
Masithandazeni.
Dear God, I have helped the people at length, much longer than I intended.
Thixo uthandekayo, ndibagcinile abantu ithuba elide, kade kakhulu kunokuba bendifuna.
I pray, God, that something was said or done that will cause people out everywhere to understand.
Ndiyathandaza Thixo ngokuba into ethile ibithethiwe okanye yenziwe iyakubangela abantu ngaphandle naphi na baqonde.
And by seeing and understanding they might believe that thou art the true Christ.
Kwaye ngokuva nokuqonda babe nokukholwa ukuba wena unguKristu wenyaniso.
And the words that's being confirmed
is the confirmation of His word being perfect and being fulfilled in its season.
Kwaye namazwi aqinisekiswayo sesingqinisekiso selizwi lakhe ligqibelele kwaye lizalisekisiwe kwixesha lalo.
Now, Lord Jesus, from your own words, you said that the world would be in a Sodom condition.
Ngoku Nkosi Yesu, ukusuka kwanga wakho amazwi, uthe ihlabathi liyakuba kwimeko yeSodom.
We know that, we can look at it.
Siyakwazi oko, singajonga kuko.
And you said in that day, as it was in Sodom, there were three messengers sent to the Gentile and Hebrew world.
Kwaye uthe kulamhla njengoko kwabanjalo eSodom, kwakukho abathunywa abathathu abathunyelwe kwinhlanga nakwilizwe lamaHebhere.
And one of them, which was God Himself, the Son of Man,
kwaye omnye wabo owaye nguThixo ngokwakhe unyana womntu,
revealed Himself in a human form and performed a miracle insomuch that told Abraham what Sarah was doing behind him in the tent.
Wazityhila kwisimo somntu, waza wenza umangaliso, wada waxelela uAbraham into uSara awayeyenza emva kwakhe ententeni.
You said it would repeat again when the whole Gentile world would be in a Sodom condition. And we're here, Lord.
Uthe yakuphindwa kwakhona xa ilizwe lentlanga likwimeko yaseSodom, kwaye silapha, Nkosi.
Other prophecies confirming the same thing of sending Elijah in the last days, the spirit of Elijah upon the earth.
Ezinye iziprofeto zingqina kwa into enye yokuthunyelwa kwa Eliya kwimihla yokugqibela umoya ka Eliya phezu komhlaba.
To bring the hearts of the fathers or the children back to the fathers.
Ukusa intliziyo zoyise okanye ezabantwana zibuyele koyise.
Now pray God at this hour that you will confirm your word. That you are the same yesterday, today, and forever.
Kwaye ndiyathandaza Thixo ukuba le yure uyakungqinisisa ilizwi lakho ngokuba ukwanguye izolo namhlanje naphakade.
Grant it, Father. They are all yours.
Siphe oko bawo bangabakho bonke.
I pray that you'll grant these blessings and confirm what's been said for the glory of God. In the name of Jesus Christ, amen.
Ndiyathandaza ukuba uya kunika ngezintsikelelo kwaye ungqinisise oko kuthethiweyo ngenxa yozuko lukaThixo egameni likaYesu Kristu. Amen.
Just speak a word, the man. Confirm a word is God.
Ukuthetha ilizwi ngumntu. Ukungqinisisa ilizwi nguThixo.
To say something is one thing. God to do it is another thing.
Ukutsho into, yinto enye. Ukuba uThixo ayenze, yenye into.
God don't need any interpreter. He does His own interpretation.
UThixo akadingi nanye itoliki. Uyazenzela utoliko ngokwakhe buqu.
Now we're fixing to have a prayer line to pray for the sick. God willing.
Ngoku silungiselela ukuba nomgca wokuthandazela, sithandazela abagulayo uThixo ethandile.
And we know that there's no one, no man, no woman, no human being, no angel that can heal you. For God has already did it.
Kwaye siyazi ukuba akukho namnye, akukho ndoda, akukho mfazi, akukho mntu, akukho ngelosi enokuphilisa kuba uThixo sele kwenzile.
He made the preparation. The only thing you have to do is receive it.
Wenza amalungiselelo, kuphela kwento ofanele uyenze kukuyamkela.
There's no man, no angel, no nothing. Not even God Himself can forgive you for your sins. It's already done. Jesus did that at the cross.
Akukho ndoda, akukho ngelosi, akukho nto nkqu noThixo ngokwakhe angakuxolela ngenxa yezono zakho. Sele yenziwe, uYesu wayenza emnqamlezweni.
But He'll never prosper you anything or profit you anything until you accept it.
Kodwa isokuze ihlume okanye nantoni, okanye uzalele nantoni, ude uyamkele yona, yabona?
The only thing can be done is orders that's been given by God. For believers
to lay hands on the sick.
Kuphela kwento enokwenziwa siziyalelo ezanikezwe nguThixo zokuba amakholwa abeke izandla kwabagulayo.
That's been through the ages they've done that, through revivals, and they've called it God.
Oko kube kuzo zonke izigaba bakwenza oko ngemvuselelo kwaye bayibiza Thixo.
Abraham seen many signs, but there come a time when Abraham saw his last sign just before Sodom was burned.
U-Abraham wabona imiqondiso emininzi, kodwa kwaza ixesha apho u-Abraham wabona umqondiso wakhe ugqibela nje phambi kokutshiswa kweSodom.
That was God manifesting himself in the form of a man.
Kwaye lowo yayinguThixo ezibonakalisa kwimoyo yomntu.
You believe that?
Niyayikholelwa loo nto?
Did Jesus say it would repeat?
Ngaba uYesu uthe yakuphinda.
Now how many in here and out in radio or out on the telephones across the nation, if you're still listening in, get ready now for prayer. Be praying.
Ngoku bangapi abalapha naphandle kunomathotholo okanye ngaphandle kwimfonomfono ekunqumlezeni isizwe ukuba nisaphulaphule lungelani umthandazo ngoku thandazani.
You've got these handkerchiefs here?
Kunye nani nifumene izijefu apha.
Now, I cannot tell God what to do. No, far be it from me even trying it.
Ngoku andinakuxelela uThixo amakakwenze, hayi makube le kum ku nokuyizama loo nto.
He's sovereign, he does what he wants to.
Uzimele geqe wenza oko akufunayo.
I can only obey, and I only can say what he says.
Ndingathobela nje kwaye ndingatsho oko akutshoyo.
And now, they're standing around the walls, they're packed in, it's congested.
Kwaye ngoku bame bejikeleze indonga, baxinenisene kuminxano.
I wonder if we could ask God on these words, what is this attraction?
Andazi, nokuba singamcela uThixo ngalamazwi, yintoni lo mtsalane?
If God would move among us again, there may be strangers here, and move among us and show his blessed face among us.
Ukuba uThixo angasinyakamisa kwakhona, kungabakho abangaziwayo apha, anyakame phakathi kwethu, kwaye abonise ubuso bakhe obusikelelekileyo phakathi kwethu.
Show his spirit here.
Abonise umoya wakhe ukuba ulapha.
Show that he's the same yesterday, today, and forever.
Abonise ukuba isenguye izolo namhlanje naphakade.
But every one of us, after these two strong messages, could believe it to be so. Could you do it? All right?
Ukuba wonke kuthi, emva kwale miyalezo mibini, mikhulu, unokukholelwa ukuba injalo, ningayenza loo nto, kulungile.
Instead of calling a prayer line then, hot, congested, standing against wall.
Endaweni yokubiza umgca wokuthandazela ngoko kushushu kumminxene nimi noyame indonga.
Look around this way to call my prayer line. You couldn't do it. Look standing there.
Ndibheka bhekile ngale ndlela ukuze ndibize umgca wam ukuthandazela ubungenakho ukuyenza loo nto. Jonga ndimi phaya.
Could I call it this way? Your sick cots, everything else laying. You couldn't do it.
Ndingayibiza ngale ndlela izigulane zenu omandlalo yonke into zilele ubungena kuyenza.
So sit where you are and believe God.
Ke hlala apho ukhoyo uze ukholelwe uThixo.
If you do have a prayer card, hold it. It'll be good.
Ukuba unalo ikhadi lokuthandazelwa, libambe iya kuba yelungileyo.
We'll get to you if you want to come to a line. But you don't have to come to a line.
Siya kufikelela kuwe ukuba ufuna ukuza ngomgca, kodwa akunyanzelekanga ukuba uze ngomgca.
That Mr. Shepherd last Sunday night never come through no line.
La mnumzana Shepherd kubusuku becawa iphelileyo zange aze ngomgca.
I don't guess he had a prayer card.
Andicingi ukuba ibene kadi lokuthandazelwa.
Is Mr. Shepherd here tonight?
Ingaba mnumzana Shepherd ulapha ngobusuku?
Where is he? Is he here? He's in the back.
Uphi? Ingaba ulapha? Ungasemva.
Do you have a prayer card, Mr. Shepherd? You didn't. You didn't.
Ingaba ubonalo ikhadi lokuthandazelwa mnumzana Shepherd? Ubungenalo. ubungenalo.
Sitting right there again tonight. That's a good place to be, Brother Shepherd.
Uhleli kanye phaya kwakhona ngobusuku, leyo indawo elungileyo yokuba kuyo mzalwane Shepherd.
Not only have to be there, but just have faith.
Akudingeki kuphela ube phaya, kodwa ibanje nokholo.
But remember, a little woman touched his garment and he felt it.
Kuba khumbula umfazana omncinci wachukumisa ingubo yakhe, kwaye yena wakuva oko.
And he's the same yesterday and forever.
Kwaye sekwanguye izolo namhlanje naphakade.
And a Hebrew letter in the New Testament said that he's a high priest tonight that can be touched by the feeling of your infirmities.
Kwaye incwadi yamaHebhere kuTestamente entsha yathi ungumbingeleli omkhulu ngobusuku onokuchukunyiswa zimvakalelo zobulwele bethu.
You believe that? Have faith then.
Uyayikholelwa loo nto? Yiba nokholo ngoko.
Don't doubt it. Believe it. And it'll come to pass.
Sukulithandabuza lona, likholelwe lona, kwaye iyakwenzeka.
You can have what you've asked for if you can believe it. But you got to believe it.
Unganako oko ukucelileyo ukuba ungakholwa lilo. Kodwa kufanele ukholwe lilo.
Will you do it? Will all of you believe it?
Ningayenza loo nto, ingaba nonke ningalikholelwa lona.
How many will believe it now? God bless you.
Bangapha ebakukholelwa lona ngoku uThixo anisikelele.
I don't know who's who. I don't know none of you.
Andazi ngubani ongubani, andazi namunye kuni.
It's not my business to know any of you. It's God's business to know these things.
Asiyo ndaba yami ukwazi namunye kuni, yindaba kaThixo ukwazi ezi zinto.
But he will do it if you believe it. Will you believe it now?
Kodwa uyakuyenza ukuba niyalikholelwa. Niyalikholelwa ngoku.
Now, dear God, surely we're not a bunch of hybrid Christians. We shouldn't be. Somebody has to be petted and babied.
Ngoku uThixo othandekayo, ngokuqinisekileyo asilogquba labaqutywa bamaKristu, asifanele sibe njalo, umuntu ofanele ambanjazelwe afekethiswe.
You don't have that kind, Lord. You have rugged believers.
Akunalo olwahlobo Nkosi, unamakholwa gadalala.
The very presence of God sets a man's heart on fire.
Kwa ubukhona bukaThixo kufaka inhliziyo yomuntu emlilweni.
Like Abraham. He believed God.
Njengo Abraham, wamkholelwa uThixo.
You made yourself known to him. Then you appeared to him and performed a sign. And he believed you.
Uzazisile wena kuye, ngoko ubonakele kuye, kwaye wenza umqondiso, waza wakukholelwa wena.
You turned his body back to a young man, and also his wife, which his wife was part of his own body.
Wajika umzimba wakhe waba ngumfana omtsha kunye nomfazi wakhe, nto leyo umfazi wakhe wayeyinxalenye yomzimba wakhe.
Then come forth the new child, the promised son.
Emva koko kwavela umntwana omtsha, unyana wesithembiso.
God, you promised that it'd be the same thing in this day.
Thixo uthembisile ukuba iya kuba yinto ekwanye kulo mhla.
I pray that you'll confirm this word.
Ndiyathandaza ukuba uya kuliqinisekisa eli lizwi.
And we'll deal right on that one promise there, that it will be like it was in Sodom. Just before Sodom was burnt and judgment struck Sodom, the Gentile world.
Kwaye siyakwenza kakuhle ngesasithembiso sinye phaya esokuba iya kuba njengoko yayinjalo eSodom, nje phambi kokutshiswa kweSodom nokubetha komgwebo eSodom, ilizwe lentlanga.
So judgment is fixing to strike the Gentile world.
Ke umgwebo ulungiselela ukuntlitha ilizwe lentlanga.
And the Jews got 3.5 more years through the period of tribulation, Jacob's trouble, the continuing of the 70 weeks of Daniel.
Kwaye amaJuda afumana iminyaka emithathu enesiqingatha ngaphezulu, iminyaka ngaso isithuba sembandezelo enkulu, ingxaki kaYakobi, inkqubekeko yeveki ezimashumi asixhenxe zikaDaniyeli.
But the Gentiles are numbered. It's time to go.
Kodwa ezentlanga zibaliwe, lixesha lokuhamba.
And you give that sign and you said it would be again.
Kwaye unikela umqondiso, kwaye uthe uya kuba njalo kwakhona.
Grant it, God. We're in your hands. Do with us as you see fit.
In Jesus Christ's name, amen.
Siphe oko Thixo, bona, sisandleni sakho, yenza kuthi njengoko ubona kufanele egameni lika Yesu Christu. Amen.
Now, don't be nervous. What would it be if I was nervous?
Ngoku sanokuphakuzela. Ibiya kuba njani ukuba bendiphakuzela?
Now I'm making a thing here that it has to depend on the sovereignty of God.
Ngoku ndenza into apha eyakufanele ixhomekeke kukuzimela geqe kwaThixo.
But why do I do this?
Kodwa kutheni ndisenza oku?
He said it would be. That settles it.
Uthe yakuba njalo igqibile.
And if he makes himself that confirmed like that before you, well, can't you believe him? Certainly.
Kwaye ukuba yena uzenza okuya uziqinisekisile ngolwahlobo phambi kwenu, ke aninakho ukukholwa kuye ngokuqinisekileyo.
You just have faith now and believe.
Ungaba nokholo ngoku kwaye ukholwe.
Let me just look around, see where the Holy Spirit will lead, what he'll do.
Mandibhekabheke nje jikelele ndibone ukuba umoya oyingcwele uyakundikhokelela phi, uyakwenza ntoni.
I don't know what he'll do. That's up to him.
Andazi ukuba uyakwenza ntoni, kuxhomekeke kuye.
But if you just only have faith, only believe, all things are possible to them that believe.
Kodwa ukuba nje ninokuba nokholo, nikholwe nje zonke izinto zinokwenzeka kwabo bakholwayo.
All of you believe that, raise up your hands and say, I do believe it. With all my heart, I believe it.
Ingaba nonke niyayikholelwa loo nto, phakamisani izandla zenu nithi ndiyakholwa yiyo ngenhliziyo yam yonke, ndiyamkholelwa.
Now three will be a confirmation. If he'll do it three straight times to prove you that it's right.
Ngoku isithathu siya kuqinisekisa ukuba uya kuyenza amatyeli amathathu alandelana nayo ukungqinisisa ukuba ichanile.
I don't care where you are, who you are, you just have faith and believe.
Andikhathali apho ukhoyo, ungubani, yiba nokholo nje kwaye ukholwe.
I don't stir. Lady, praying, I don't know. You just sit where you're at. You don't have to come.
Nenekazi, elithandazayo, andikwazi, hlala nje apho ukhoyo, akudingeki ukuba uze.
I don't know you, but you're holding a little girl in your hand. Or in your lap.
Andikwazi, kodwa ufunqule intwazana incinci esandleni sakho okanye phezu kwakho.
I'm a total stranger to you. And the little girl looks normal, she looks well.
Ndingongaziwayo kwaphela kuwe. Kwaye intombazanana ikhangeleka iphilile, ukhangeleka engaguli.
She's a pretty little girl, a little red-headed girl.
Uyintombi entle kakhulu, intwazana enhloko ibomvu.
Looking here at her, she don't look like she's crippled or anything. I don't know what's wrong with her.
Ndijonge apha kuyo, akakhangeleki ngathi ukhubazekile okanye nantoni na, andazi okungalunganga kuye.
Might not be for the child, it might be for you.
Isenokuba ayibhekiselelanga kuye, ingaba ibhekiselele kuwe.
But I just happen to see you sitting there, that child, praying.
Kodwa kwenzeke nje ndikubone uhleli apho kunye nalamntwana uthandaza.
I have to talk to you a minute to catch your spirit, like Jesus said to the woman, bring me a drink.
Ndifanele ndithethe nawe kwethutyana ukubambisa umoya wakho, njengo Yesu watshoyo emfazini, ndiphendisele.
Just to figure out one person.
Yabona. Nje ukufumanisa nje umntu omnye.
Brother Bryant and I'm sitting here, I know these people sitting here. They may be needy too, but you as a stranger.
Umzalwane Bryant kunye nabo abahleli apha, ndiyabazi aba bantu, bahleli apha, bangane zidingo nabo, kodwa wena ungongaziwayo.
Do you believe me to be God's prophet?
Uyandikholelwa ukuba ndingumprofeti kaThixo.
Do you believe these things that you've heard tonight is the truth?
Ingaba uyazikholelwa izinto ozivileyo ngobusuku zinyaniso?
Now, if God will reveal to me something that you've done.
Ngoku ukuba uThixo uyakuthila kum into oyenzileyo.
Or something you ought not have done, or something's wrong with you, or what your desire is, you'll know where it's true or not, won't you?
Okanye into ethile obungafanelanga uyenzile, okanye into ethile engalunganga ngawe, okanye into oyiyo umnqweno wakho uyakuyazi okokuba yinyani okanye hayi. Akuyi kwenza njalo.
And if he'll do that, will it confirm his word that he's the same yesterday, today, and forever? And at St. Luke 17:30 is being manifested?
Kwaye ukuba uyakuyenza loo nto, ingaba iyakuqinisekisa ilizwi lakhe ukuba isenguye izolo namhlanje naphakade, kwaye uluka ongcwele, ishumi elinesixhenxe amashumi amathathu, utyhiliwe.
You believe it?
Uyakuyikholelwa yona?
Now the lady raised her hand that we're strangers.
Ngoku inenekazi liphakamise isandla salo kokuba singabangazaniyo.
I don't know you. But I'm trying to contact your spirit one personally, so many of you pulling.
Andikwazi. Kodwa ndizama ukuqhagamshelana nomoya wakhe umntu omnye kukho abanintsi benu abatsalayo.
Now you believe this with all your heart.
Ngoku uyayikholelwa le nto ngentliziyo yakho yonke.
Now it is for the little girl. It's not you.
Ngoku yeyentwazana asiyo yakho.
You're nervous. But it ain't the nervousness that's bothering you.
Uphakuphaku. Kodwa asibo buphakuphaku obukukhathazayo.
The great thing on your heart's that little girl.
Into enkulu entliziyweni yakho yilaa ntombi incinci.
You believe God can tell me what it is? You believe it?
Kwaye uyakholwa ukuba uThixo angandixelela ukuba yintoni? Uyayikholwa?
Would it help you? Would you believe then?
Ingaba ingakunceda? Ingaba uyakuyikholelwa ngoko?
It's a brain injury. That right?
Kukulimala kobuchopho. Injalo loo nto.
Now put your hand on the little child's head. Your hand.
Ngoko beka isandla sakho entlokweni yomntwana omncinci isandla sakho.
Dear God, you said these signs shall follow them that believe. They'll lay their hands on the sick and they shall recover.
Thixo othandekayo, uthele imiqondiso iyakulandelana nabo bakholwayo, bayakubeka izandla zabo kwabagulayo kwaye bayakuphila.
The woman is a believer.
Umfazi likholwa.
Her hands upon the child. May it recover. In the name of Jesus Christ, I offer this prayer. Amen.
Isandla sakhe siphezu komntwana, yanga ingaphila, egameni lika Yesu Kristu, ndenza lomthandazo. Amen.
Now do you believe all of you?
Ngoku niyakholwa nonke?
If thou canst believe, all things are possible. Certainly.
Ukuba ningakholwa, zonke izinto zinakho ukwenzeka, ngokuqinisekileyo.
I know the lady sitting next to her. But she's so sincerely looking this way.
Ndiyalazi inenekazi elihleli ecaleni kwakhe, kodwa ujonge ngokunyanisekileyo ngale ndlela.
I can't call her name, but if I look at her a minute, I would know.
Andinakho ukulibiza igama lakhe, kodwa ukuba ndijonga kuye umzuzu, ndiyakumazi.
But I know the woman by looks, but I don't know what's her trouble.
Kodwa ndiyamazi umfazi ngenkangeleko. Kodwa andiyazi ingxaki yakho.
You believe God will let me know what your trouble is?
Ngaba uyakholwa ndi uThixo uyakunazisa ukuba ingxaki yakho yintoni?
Would it help you? Sugar diabetes.
Uyakuyenza ingaba iyakunceda iswekile.
Now if that's right, hold your hand. Certainly.
Ngoku ukuba oko kunjalo, bamba isandla sakho ngokuqinisekileyo.
Happen to be the lady laying sitting next to you has got the same thing.
Kwenzekile ibe linenekazi lingqengqile lihlele ecaleni kwakho linento ekwanye.
She's a stranger.
Lingongaziwayo.
The other lady's praying for somebody. A crippled child. You'd believe with all your heart, God would grant him.
Elinye inenekazi lithandazela omnye umntu, umntwana okhubazekileyo. Ingaba uyakholelwa ngenhliziyo yakho yonke, uThixo uyakunika.
Somebody back in here.
Umntu emva apha.
Man sitting over there trying to get rid of smoking cigarettes.
Indoda ihleli ngapha ya izama ukuhlukana nokutshaya imidiza.
You believe God will take them away from you? All right.
Uyakholwa uThixo uyakuyisusa kuwe, kulungile.
You believe? You can have it.
Uyakholwa ungakufumana.
I've never seen the man in my life.
Andizange ndiyibone indoda ebomini bam.
Here's a man, see a dark shadow hanging over this man right here, laying on a cot like or a chair.
Nazi indoda, uyalibona elathunzi lindanda phezu kwale ndoda kanye apha elele kwenje ngomandlalo okanye isitulo.
He's dying. He's shattered, he's got cancer.
Yafa, isityekelwe inomhlaza.
I don't know the man, never seen him.
Andiyazi indoda zange ndayibona.
God knows all about you.
UThixo wazi konke malunga nawe.
That's the truth, sir.
Oko nyaniso mhlekazi.
You believe God could tell me something about you? Would it help you if you receive your healing?
Ingaba uyakholelwa ukuba uThixo angandixelela into ethile malunga nawe? Ingaba iyakunceda ukuba ufumane impiliso yakho?
You was brought here by a friend.
Ubuziswe apha sisihlobo.
But you're not from here. You're somewhere where there's a big body of water that people fishes at. It's Albany, Kentucky. That's
right. Kodwa kusuki apha. Usendaweni ethile apho kukho isiqo esikhulu samanzi. Abathi abantu balobe kuwo. Ehe, eAlbany, eKentucky. Injalo lonto.
Believe it and go back home well.
Kholwa kwaye ungagoduka uphilile.
Believe it, it's gone. If you don't believe it, you must believe it. Believe it's been done for you.
Kholelwa ukuba imkile. Ukuba uyayikholelwa, kufanele uyikholelwe. Kwaye ukholelwe ukuba kwenzekile kuwe.
You believe? You. From Tennessee. Got a boy, he's got asthma. Not here, but you breathe, and he'll be healed?
Uyayikholelwa. Wena, usuka eTennessee. Unomntwana unesifuba. Akakho apha. Kodwa ingaba uyakholelwa ukuba uyakuphiliswa.
And take your handkerchief on your hand there to him. He'll be healed. He'll believe it.
Ngoko thatha ichefu yakho, eyakho, esandleni sakho apho, uyise kuye, uyakuphiliswa, ukuba uyayikholelwa.
The lady crying, sitting across from Dr. Vale there.
Inenekazi elililayo, lihleli ekunqumleni, ukusuka kugqirha Vale phaya.
She shattered also, a dark shadow. I never seen a woman in my life. But she's got cancer.
Lisityekelwe nalo, lithunzi elimnyama. Andizange ndambona umfazi ebomini bam kodwa unomhlaza.
She'll die if something isn't done for her.
Uza kufa ukuba kukho nto yenziweyo ngaye.
You believe he'll heal you, lady?
Uyakholelwa uyakuphilisa nenekazi?
You can have your healing. You'll just believe.
Unganakho, unganayo impiliso yakho ukuba nje ungakholwa.
There's a little lady sitting right behind her with a handkerchief up over her mouth.
Kukho inenekazi elincinci lihleli kanye emva kwakhe linetshefu phezu komlomo walo.
She's also got ulcered stomach. Sick.
Nalo ligula ngezilonda zesilonda sesisu. Uyagula.
You've been having passing out spells, blinding, falling out.
Ubunamaxesha kucinyelwa zizibane, umfameke, uwe.
Somebody brought you here.
Umntu othile ukuzise apha.
Got female trouble.
Unengxaki yobufazi.
If you bleed, you can go home be well.
Ukuba ungakholwa ungagoduka uphilile.
You young man, you're a stranger, sitting right here in front of me, looking at me.
Wena mfana omncinci, ngongaziwayo, ohleli kanye apha phambi kwam ejonge kum.
What are you, Puerto Rican or something? Wanna find me?
Uyindoni umPuerto Rico okanye into ethile ehe into endithetha yona.
I'm a stranger to you. You know that you're not even from my country.
Ndingongaziwayo kuwe uyayazi loo nto awungokwakweli lizwe lam.
But you believe that God can give you the desire of your heart?
Kodwa uyakholwa ukuba uThixo angakunika umnqweno wentliziyo yakho?
If I tell you what your desire is, will you receive it?
Xa ndikuxelela kungumnqweno wakho ingaba uyakuyamkela?
You're seeking the baptism of the Holy Ghost. That is true.
Ufuna ubhaptizo lukamoya oyingcwele, yinyani leyo.
Receive the Holy Ghost, my brother.
Yamkela umoya oyingcwele mzalwane wam.
Here's a colored man sitting way back here. Got a burden on his heart. It's for his wife.
Nansi indoda ebala ihleli emva kude apha inomthwalo enhlizweni yayo ingomfazi wayo.
She's not here even.
Akakho apha kananjalo.
She's got trouble with her feet.
Unengxaki malunga nenyawo zakhe.
You believe in a healer? You do?
Uyakholelwa uyakumphilisa unjalo?
You're a stranger here. You're from across the sea. You're from Jamaica.
Ungongaziwayo apha, usuka ngaphaya kolwandle, ungowase Jamaica.
You believe God can tell me who you are?
Uyakholwa ukuba uThixo angandixelela ukuba ungubani?
Mr. Brady.
Nomzana Brady.
You believe?
Uyakholwa.
Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever.
UYesu Kristu isenguye izolo, namhlanje, naphakade.
This lady sitting right back over in this end, next to Mrs. Wright there, she's got a burden on her heart.
Elinenekazi lihleli ngasemva ngaphaya koku kuphela ngasecaleni konkosikazi Wright phaya unomthwalo enhliziyweni yakhe.
She's praying for a daughter. She's up for an operation.
Uyathandaza ngentombi yakhe iza kuya kutyando.
You believe with all your heart for her? She won't need it if you'll get her to believe it.
Uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke ngaye akayi kuyidinga ukuba ungamenza akholwe lilo.
I can't heal.
Andinakumphilisa.
Way back down in the nursery, I see the Spirit of the Lord, an angel, light moving in the nursery.
Emva kakhulu ezintsaneni, ndibona umoya wenkosi, ingelosi, ukukhanya kushukuma ezintsaneni.
It's over a young woman. And she's got a spiritual trouble she's wondering about.
Kuphezu komfazana omncinci, kwaye unengxaki yokomoya, akhathazeke ngayo.
Seems like I ought to know the woman somehow.
Kukhangeleka ngathi kufanele ndiyamazi umfazi ngandlela ithile.
A young woman. She's also got a female disorder.
Umfazana omncinci naye unokuphazamiseko lobufazi.
Yes. Her name is Mrs. West. From Alabama. Miss David West.
Ewe, igama lakhe unkosikazi West osuka eAlabama, unkosikazi David West.
Believe. God will grant it to you.
Kholwa, uThixo uyakukunika.
It shall be light.
Amen.
And in that day when the Son of Man is being revealed,
uyakubakho ukukhanya, kwaye ngalomhla xa unyana womuntu etyhilwa.
If that isn't Jesus Christ the same yesterday and forever, I don't know nothing about it.
Ukuba lowo ayinguYesu Kristu okwanguye izolo namhlanje naphakade, andazi into malunga nawo.
Do you believe that?
Uyakholelwa kuloo nto?
All things are possible to them that believe.
Zonke izinto zinokwenzeka kwabo bakholwayo.
Out upon the microphones across the land now, and in this tabernacle, how many of you will raise your hands and say, I am a believer?
Ngaphandle kwemiboko, ngaphaya kwemihlaba, ngoku, kunye nakulo umnquba, bangaphi kuni abaya kuphakamisa izandla zabo, bathi ndilikholwa.
Now you out there in the land, everyone's got their hands up here.
Ngoku nina abaphandle phaya emabaleni wonke uphakamise izandla apha.
Way out in yonder somewhere across the nation, you got your hands up no doubt.
Nangaphandle ngaphaya ndaweni ithile ngaphesheya ukunqumleza isizwe niphakamise izandla zenu akukho mathandabuzo.
Now close your eyes. Just drop your hands upon somebody near you.
Ngoku valani amehlo enu. Hliselani nje isandla zenu phezu komuntu osecaleni kwakho.
Take a hold of their hand. Lay it upon their shoulder.
Bamba izandla zabo, nizibeke phezu kwamagxa abo.
I got my hands on the handkerchiefs.
Ndinezandla zam kwitshefu.
Look what's been done today. Look what's done now.
Jonga okwenziweyo namhlanje, jonga okwenzekayo ngoku.
Beholding his hallowed face. Aglow with love divine.
Khangela ubuso bakhe obunyulu, bukhazimla luthando olungcwele.
Blessed partakers of his grace, as gems in his crown to shine.
asikelelekile amadlelane ubabalo lwakhe njengamatye anqabileyo kusitshaba sakhe.
Now pray. Let's pray. Everywhere.
Ngokuthandaza, masithandaze ndaweni yonke.
Dear God, the hour has arrived.
Thixo uthandekayo, iyure ifikile.
What meaneth this, God fulfilling his word?
Kuthetha ntoni oku, uThixo ezalisekisa ilizwi lakhe?
What's the attraction, Lord?
Yintoni umtsalane, Nkosi?
It's God fulfilling his word.
UThixo ezalisekisa ilizwi lakhe.
What is this out across the nation through the medium of a telephone?
Yintoni le kunqumlezeni isizwe ngoqhagamshelwano lwemfonomfono?
That hundreds of people had their hands laid on one another across the nation from one coast to the other.
Lamakhulu abantu abanezandla zabo zibekwe phezu komnye ukunqumleza isizwe ukusuka kulwandle ukuya kwelinye.
From the north to the south, east to the west.
Ukusuka emantla ukuya emazantsi, empuma ukuya entshona.
Here sits people here from foreign countries.
Naku kuhleli abantu apha abasuka kumazwe angaphandle.
Many of the states, Mexico, Canada, and we got our hands laid on one another.
Kwizizwe ezininzi, Mexico, Canada, kwaye sinezandla zethu zibekwe phezu komnye.
God fulfilling his word.
UThixo ezalisekisa ilizwi lakhe.
How is this that a person could stand here by the Holy Spirit and call a man like he did Simon Peter?
Yenze kanjani into yokuba umntu ame apha ngomoya oyingcwele aze abize umntu njengoko wenzayo kuSimon Petros?
Your name is Simon. You are the son of Jonas.
Igama lakho nguSimon, ungunyana kaYona.
Go get your husband and come here.
Iyakubiza indoda yakho ize apha.
I have no husband.
Andinandoda.
Truly, you have five.
Inyaniso, ubunamahlanu.
She said, I know that Messiah is coming to do this, but who are you?
Yathi, ndiyazi ukuba uMesiya uyeza ukuzokwenza oku, kodwa ngubani wena?
She said, I'm he.
Wathi, ndinguye.
And you're the same yesterday, today, and forever.
Kwaye senguye izolo namhlanje naphakade.
And you promised the works that I do, shall ye do also. More than this shall you do, because I go to the Father.
Kwaye uthembisile, imisebenzi endiyenzayo niyakuyenza nani, nengaphezulu koku, niyakuyenza, ngokuba ndiyakubawo.
And behold, in the last days I'll send to you the Elijah, the prophet.
Kwaye bonani, kwimihla yokugqibela ndiyakunithumelela uEliya umprofeti.
And he'll change the thoughts of the people.
Kwaye uyakuguqula iingcingane zabantu.
Turn the hearts of the children back to the apostolic teaching of the Bible.
Ajike inhliziyo zabantwana azise kwimfundiso yeBhayibhile yabapostile.
And it shall be light about the evening time.
Kwaye kuyakubakho ukukhanya ngexala ngokuhlwa.
Here we are, great God of heaven.
Naku silapha Thixo omkhulu wasezulwini.
The hour is here. The hands are upon the people.
Iyure ilapha. Izandla ziphezu kwabantu.
Satan, you're defeated. You are a liar.
Satana, woyisiwe, uliqoki.
And as a servant of God, and as servants,
kwaye njengomkhonzi kaThixo, kwaye njengesicaka,
we command that in the name of Jesus Christ, that you obey the word of God. And go out of the people, because it's written, in my name they shall cast out devils.
Siyakuyalela okokuba egameni lika Yesu Kristu ukuba uthobele ilizwi likaThixo uphume ebantwini, ngoba kubhaliwe egameni lam bayakukhupha idemoni.
And all the people may be set free.
Kwaye bonke abantu bangakhululeka.
Grant it, dear God.
Siphethi xa uthandekayo.
You are the God of heaven that defeated that day with an attraction on Mount Calvary all sickness and diseases and all the works of the devil.
UnguThixo wezulu owe yisileyo lamhla ngomtsalane entabeni iCalvary konke ukugula nezifo nayo yonke imisebenzi kamtyholi.
You are God and the people are healed by your stripes. They are free in the name of Jesus Christ. Amen.
Unguthixo kwaye abantu baphiliswe ngemivumbo yakho bakhululekile egameni lika Yesu Christu. Amen.
God, every handkerchief that's laying here, while the Spirit of God is present,
Thixo zonke ichefu ezibekwe apha ngelixa umoya kaThixo ukhoyo,
while the anointing of Jesus Christ is upon the people and the great signs that he promised are being fulfilled,
ngelixa intambiso kaYesu Kristu iphezu kwabantu kwaye imiqondiso emikhulu athe wayithembisa iyazalisekiswa,
and the earth is trembling, the earthquakes are happening, the great signs that he told in the scripture being fulfilled in the evening light shining,
kwaye umhlaba uyangcangcazela inyikima ziyenzeka imiqondiso emikhulu ayixelileyo kwaye nezibhalo ziyazaliseka nokukhanya kwangokuhlwa kukhanya.
I lay my body across these handkerchiefs representing this whole body of believers from east, west, north, and south.
Ndibeka umzimba wam phezu kwezitshefu zimele lomzimba wonke wamakholwa asuka impuma, intshona, emantla, nomzantsi.
And say to the devil, in the name of Jesus Christ, leave every patient these are laid upon to the honor and glory of the Word of God.
Sithi kumtyholi egameni lika Yesu Kristu mka kuso sonke isigulane ezithe zabekwa phezu kwazo ekuhlonipheni nozuko lwelizwi lika Thixo.
In the name of the Word of God, Jesus Christ of Nazareth. Amen.
Egameni lelizwi lika Thixo uYesu Kristu wase Nazarete. Amen.
Now, quietly, sanely, soberly, and in your right minds, as believers,
ngoku ngokuzola ngesithozela nokuzinza kunye nasezingqondweni zenu ezilungileyo njengamakholwa,
do you now believe and accept your healing from God Almighty in the name of Jesus Christ? If you do, hold up your hands.
Ingaba ngoku niyakholwa kwaye namkela impiliso yenu kuThixo uSomandla egameni kaYesu Kristu ukuba niyayenza, phakamisani izandla zenu.
All out in the lands, hold up your hands out there.
Konke emabaleni, phakamisani izandla zenu phandle phaya.
Every person in here, as far as I can see, had their hands up.
Wonke umuntu apha kude kangangoko ndinokubona baphakamise izandla zabo.
Inside, outside, against the windows, in the doors, in the nurseries, and all around, everywhere, people with their hands up.
Ngaphakathi ngaphandle kwayameni ifestile eminyangweni ezintsaneni najikelele kwindawo yonke abantu baphakamise izandla zabo.
They accept it.
Bayayamkela yona.
Satan is defeated.
USathana woyisiwe.
The stripes of Jesus Christ heals you.
Imivumba kaYesu Kristu iniphilisile.
And the presence of Jesus Christ verifies the fact that he's a living today, ever able to keep every promise that he made. Amen.
Kwaye ubukhona bukaYesu Kristu bungqinisa into yokuba uyaphila namhlanje esoloko enakho ukugcina sonke isithembiso asenzileyo. Amen.
I believe him, don't you?
Ndiyamkholelwa yena, aninjalo?
Now let us stand up to our feet.
Ngoku masime ngenyawo.
In the name of the Lord Jesus, accepting everything that's been done or said.
Egameni lenkosi Yesu, namkele yonke into yenziweyo okanye ethethiweyo.
We love him with all of our hearts.
Siyamthanda yena ngazo zonke inhliziyo zethu.
We cherish him with all that's in us.
Simxabisile yena okonke ukuthi.
Now as you go to your different homes from tonight, God go with you.
Ngoku nisaye kumakhaya enu ahlukeneyo ukusuka ngobusuku uThixo ahambe nani.
God give you the Holy Ghost if you don't have the Holy Ghost.
UThixo aninike umoya oyingcwele ukuba ninaye umoya oyingcwele.
Every man, woman, boy or girl here that's not been baptized in the name of Jesus Christ, there's clothes, pool.
Yonke indoda umfazi inkwenkwe okanye intombi apha engabhaptizwanga egameni likaYesu Kristu nazi impahla iqula.
Don't put off tomorrow what can be done today.
Sukuyidukisela kungomso into onokuyenza namhlanje.
Tomorrow may be too late.
Ungomso angashiywa lixesha.
Sufficient for today, for the day is the evil thereof.
Banele namhlanje, oba namhlanje ububi.
There's ministers standing waiting. Clothes are waiting. No excuses. Are you waiting?
Kukho abalungiseleli abamileyo belindile. Impahla zilindile. Akukho ukuzithethelela. Nilindile.
If you are, you believe. No matter how you've been baptized, sprinkled, poured, whatever it is, it's an era.
Ukuba ninjalo niyakholwa. Nokuba obubhaptizwe njani, watshizwa wagalelwa nokuba yintoni imposiso.
The light has come. Come believe and be baptized.
Ukukhanya kufikile, yiza kholwa uze ubhaptizwe.
Everyone without the Holy Ghost, may you receive the Holy Ghost. Every one of you.
Wonke ongena moya oyingcwele, ningamamkela umoya oyingcwele, nonke kuni.
In the full divine power and love that he promised you, to make you a new creature in him. God bless you.
Kubunyulu bobungcwele banamandla kunye nothando athe wanithembisa kunenza izidalwa ezitsha kuye uThixo anisikelele.
Now, till next Sunday morning at 9:30, let's sing this little song that we used to sing years ago.
Ngoku de kube icawa ezayo kusasa ngecala emva kweyesithoba masicule le ngoma incinci esasifudula siyicula kwiminyaka egqithileyo.
Don't forget the family prayer.
Sukulibala umthandazo osapho.
Jesus wants to meet you there.
UYesu ufuna ukudibana nawe phaya.
He will take your every care.
Uyakuthatha lonke ixhala lakho.
Don't forget the family prayer.
Sukulibala umthandazo osapho.
Let's sing it together now.
Masicule sonke ngoku.
Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. Hey, he will take your every care. Oh, don't forget the family. As we sing it again, shake hands with the pilgrim next to you. See? As we sing it.
Ngoku njengoko siyicula kwakhona, xhawula isandla kunye nomphambukeli osecaleni kwakho, bona njengoko siyicula.
Sukulibala umthandazo
wosapho.
Oh, Jesus
ufuna
ukudibana nawe phaya.
Uya kuthatha lonke icala lakho.
Oh, sukuli balo mthandazo
wosapho.
Don't you love him?
Animthandi yena.
I love him because he first loved me and purchased my salvation. That was attraction on Mount Calvary.
Ndiyamthanda yena, ndiyamthanda yena. Kuba wandithanda kuqala, kwaye wathenga usindiso lwam. Oko yayingumtsalane entabeni yeCalvary.
The same attraction on Sunset Mountain.
Umtsalane okwamnye eSunset Mountain.
Mount Nebo, Mount Sinai, all the different mountaintop experiences.
Intaba yeNebo, intaba yeSinai, onke lamava ahlukeneyo emiphezulu yentaba.
All right, let's sing it now.
Ngoko kulungile, masicule ngoku. Bonke abamthandayo yena yithini amen. Makube njalo.
Now just think of what he's done for you. Think that you could be out there in a bar room tonight.
Ngokucinga nje ngoko akwenzele kona, cinga ubona kuba phaya phandle kumagumbi emidandisi ngobusuku.
You probably would have been in the grave like I should have been outside the mercies of God.
Mhlawumbi ubunokuba sengcwabeni njengoba kufanele ndinjalo ngaphandle kwenceba zikaThixo.
What did he do for you?
Ukwenzele ntoni yena?
Oh, how could we keep from loving him? No make any difference what anybody says. He's first.
Oh, singaye kanjani kumthanda yena? Akwenzi mahluko nantoni na nabani ayitshoyo ungokuqala.
Let's close our eyes. Bow our heads as we sing it to him now. He likes songs. Singing hymns.
Masivale amehlo ethu, sithobise intloko zethu, njengoko sicula kuye ngoku. Uyazithanda ingoma, ukucula amaculo.
Let's sing it to him now.
Masicule ngoku kuye.
With our heads and hearts bowed in his presence.
Ngentloko zethu nenhliziyo zethu ziqutyudiwe ebukhoneni bakhe.
Gratefulness for what our eyes has seen, what our ears have heard.
Sinombulelo ngoko amehlo ethu akubonileyo, oko indlebe zethu zikuvileyo.
What's recorded in God's word, what his promise has been to us today. God bless you.
Okubhaliweyo elizwini likaThixo, oko isithembiso sakhe besikuko kuthi namhlanje, uThixo anisikelele.
We have a guest with us tonight, a brother, Ned Iverson, formerly a Presbyterian minister.
Sino nondwendwe elinathi ngobusuku, umzalwane uNed Iverson, ngaphambili ebengumlungiseleli waseRhabe.
His father, his brothers are Presbyterian minister.
Uyise abantakwabo ngabalungiseleli baseRhabe.
He, I understand, was baptized today again in the name of Jesus Christ.
Yena ndiyaqonda ebebhaptiziwe namhlanje kwakhona egameni likaYesu Kristu.
He's a minister and a good one at that.
Ungumlungiseleli obalaseleyo kulonto.
And now I'm going to ask him, as I believe him to be God's servants, to ask God's blessings upon this congregation as you go to your home.
Kwaye ngoku ndiza kumcela njengoko ndikholelwa ukuba ngumkhonzi kaThixo acelele insikelelo elibandla kuThixo njengoko nisiya emakhayeni enu ngoku.
Brother Iverson, come forward. While we have our heads bowed in prayer. God bless you, my brother.
Mzalwana Iverson, yiza ngaphambili. Ngelixa sinenhloko zethu ziqutyudiwe emthandazweni, uThixo akusikelele mzalwane wami.